This message, God is identified by his characteristics, by Brother William Marion Branham, originally delivered on Wednesday evening, March 11, 1964, at the Municipal Auditorium in Beaumont, Texas, USA. Liteya oyu, Nzambe amitalisaka polele na bilembo na ye, ya ndeko William Marion Branham, ete amakili bosona anglais na mokolo mwa misato na pokwa, mokolo ya zomi na moko, sanza ya misato na mobu 1964, na salle municipale ya Beaumont, Texas, États-Unis ya Amerika.
Amen. Holy Mary, that's right, right from your heart, all things are possible. Only believe. Amen. Only believe. Only believe. All things. Amen. Possible. Only believe. Now, Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of leading us here to Beaumont, Texas again. As I look around in these balconies, remember the times when we were here before and the great things that You did. No doubt many of those people are sitting right out here tonight.
Tatana likolo, totondi yo pona litomba ya kokambabiso lisusu awa na Beaumont, Texas. Wana nazali kubwaka miso na babalkon ya oyo. Nazali komika nisela batongo oyo tozalaki awa liboso pe makambo minene osalaki. Na tembete mingi na bato yango bazali awa na mpokwa oyo.
If you had not touched their sick bodies, they would not be here tonight. But you did, and they're here. Many memories linger. It'll go all into eternity with us.
Soki osimbaka nzoto na bango ya bokono te, balingaki kozala awa te na mpokwa oyo. Kasi osalaki yango pe bazali awa. Bikaniseli mingi ezali neno na makanisi. Nyonso wana ekozala elongo na biso kino seko na seko.
We pray that you'll give us a great outpouring of the Spirit. Bless us together. Bless every church, every member.
Tobondeli ete opesa biso kosopana monene ya molimo. Pambola biso elongo. Pambola losambo moko na moko. Mondimi moko na moko.
And Lord, especially bless our dear young brother here, Brother Perry Green, walks out in the forefront to try to put forth this. May the people of this lovely city see the feeling that this young man has for the people here to bring them to the Christ that he loves.
Penkolo pambola na lolenge na yemoko ndeko na biso elenge molingami oyo ndeko Peregrine oyo ayeli boso pona komeka kubongisa oyo. Tika ete bato ya engumba kitoko oyo, bamo na posa oyo elenge mobali oyo azali na yango pona bato awa. Pona komema bango na Kristo oyo ye alingaka.
And he's trying to bring in every ministry that he would think that would be right, that he's examined by the Word, and he wants to see the people be saved.
Azali komeka kokotisa lotomo nyonso oyo akanisi elongo bani, oyo asili kotala malamu na nzela ya liloba.
Help us, Father, in our efforts as we give ourselves to you for service to the honor and glory of God. We ask it in Jesus' name. Amen.
Sunga biso tata, na makasi na biso wana tumipesi epai na yo pona mosala, pona lukumu penkembo ya Nzambe. Tusengi yango na kombo na Yesu. Amen.
Now, we just remember each night now, bring somebody with you or get on the phone and tell somebody and tell every pastor, every church, no matter what it is, even if they differ with us, as long as you can come in, sit down, behave, be nice, we certainly appreciate you being here.
Sika wabiso, bobo sanate, sika nampo kwa nyonso, bome mamoto moko elongo na bino, to bozo wa telefon, boye bisa moto moko, pe boye bisa mukengeli nyonso. Lingomba nyonso. Etalite oyo bango bazali ata soki bakesana na biso. Tango nyonso bokoki koya, bofanda, bobika malamu pe bozala na bolamu, tosepeli penza kozala na bino awa.
And now, bring your Bible, bring a pencil, set down the text, go seek them out. Check them with the word and see if they're right or not.
Sikawa, bomema Biblia na bino, bomema ekomeli, bokoma biteni ya makomi, bokende boyekola yango, kokokanisa yango, na liloba pona koyeba soki ezali solo tote. Bomoni?
And then don't take your own theology, just take it the way the Bible's written. See, many times we can say, it means this. This is what it means. God don't need any interpreter. He interprets his own word.
Na bongo boka matali kindo ya bino mokote. Bozwa yango kaka ndenge komami na Biblia. Bomoni, mbala mingi, toko ki koloba, elingi koloba boye. Boye nde yango elingi koloba. Nzamba zalina tina ya molimbo li mokote. Alimbo la kaliloba na ye moko. Bomoni?
God said, let there be light. And there was light. That didn't need any interpretation. It happened just the way he said. He said, a virgin shall conceive. And she did. That don't need any interpretation.
Nzambe alubaki, tika pole ezala, pe pole ezalaki. Yangu ezalaki na tina ya ndimbola moko te. Ye, esale maki bobele ndenge alubaki. Alubaki, mongo ndo akukumba zemi. Pe ya kumbaki yangu. Yangu ezalina tina ya ndimbola moko te.
God has promised certain things for this age that's got to come to pass.
Amen.
He said it. It don't need interpretation then. God said so. And he interprets himself. So therefore, the Bible said it's not without any private interpretation. God interprets his own word by vindicating it.
Nzamba lakaki makambo mususu pona eleko oyo. Oyo yango esengeli kokokisama. Alobaki yango. Boyezali na tina ya ndimbola mokote. Nzambe alubaki bongo pe alimbola kayango, ye moko. Boye yango wana Biblia elobiete, ezaina tina ya kolimbola ma na moto moko te. Nzambe alimbola kaliloba na ye moko. Na kukukisa kayango.
Now I wonder if we would stand up while we read his word from the book of Hebrews, the first chapter. The reason I ask you to stand is an honor of this word.
Sikawa, nazaye komitu na soki to kiko tele ma wana tozali kotanga liloba na ye, na buku ya baebele mokapo ya yambo. Tina na sengi bino kotele ma ezali pona lukumu ya liloba oyo.
I believe that the word is God. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God. And the word was made flesh and dwelt among us, Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. That's the theme of our campaign.
Nandimaka ete liloba ezali nzambe. Na ebande liloba azalaki elongo na nzambe, pe liloba azalaki nzambe. Pe liloba akomaki nzoto pe afandaki elongo na biso. Yesu Kristo motindo moko lobi lelo pe libela. Yango nde mama na likambo ya bakampani na biso.
Therefore, when we read his printed self here on this word, we stand. When we pledge allegiance to the flag, when our flag passes by, we stand in honor of our flag, our nation, we should do it. Then how much more should we stand when we read the Word of God?
Amen.
Hebrews 1:1-3, as we read.
Na yango, tango totanga ka oyo yemo kwa komi awakati na liloba oyo, totele maka. Tango tolakaka abosembo na ekolo liboso na bendele, tango bendele na biso ematisa maka. Tutele maka pona kupesa lukumu na bendele na biso, ekolo na biso. Tusengeli kosala yango. Na bongo, kole kaboni tusengeli kutele matango tuzali kutanga liloba ya nzambe. Baebele ya yambo, molongo ya moko kino misato. Wana tuzali kutanga.
God, who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir over all things, by whom also he made the worlds.
Nzambe oyo na tango ya kala, azalaki kosolola na batata na nzela na basakoli, mbala na mbala pe na ndenge mingi. Na mikolo oyo yasuka alobi na biso na nzela na mwana na ye, oye atiye musangoli na libula na biloko nyonso, pe na nzela na ye azalisa ki mikili.
Who being in the brightness of his glory and express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high.
Ye azali kongenga na kembo na ye, azali pe lilingi etalisami na ye penza, pe azali kolendisa biloko nyonso na liloba yanguya na ye. Esili ye kupeto la masumu na biso afandi na loboko ya mobali ya nkembo kuna na likolo.
Let us pray. How many now with bowed heads and hearts would like to be remembered in prayer that through this meeting somewhere God will grant your request? Just lift your hand. The Lord sees your hand.
Tobondela. Sikawa batoboni wana togumbi mitope mitema balingete tokanisa bango na libondeli. Ete kati na lianga nyoyo na esika moko boye. Nzambe ako kisa bosenga na bino. Botombola bobele maboko. Kolo amoni maboko na bino.
Our Heavenly Father, so far as my human eyes could see, there was a complete mass of hands. Surely Brother Green's revelation and my a desire to come was right.
Tata na biso ya likolo, na mosika ya komona na miso na ngai ya bomoto. Ezali na maboko etondi bisika nyonso. Na bosolo emoniseli ya ndeko Green, na mposa na ngai ya koya ezalaki malamu.
A Father, give them their desire according to thy word and thy promise. We commit them to Thee, and may our lives be so fitted with the Word that the Word will become flesh among us.
Sikawa tata, kokisa posa na bango, kukokana na liloba na yo pe elaka na yo. Tutiki bango na maboko na yo. Petika ete bomo inabiso elongo bana penza na liloba. Kino liloba ekokoma nzoto na kati na biso.
And we'll give the people faith to draw from their account in heaven which Jesus settled for them long ago for their sins and sickness as they're in the journey. Bless us now, we pray, as we wait on Thee to reveal to us Thy Word and make it flesh among us. For we ask it in Jesus' name. Amen. You be seated.
Pe kupesa biso kondima ya kozwa na ebombelo na bango na likolo. Makambo oyo Yesu asila kotela bango eleki tango molai. Bona masumu pe bokono na bango. Wana bazali na mobembo. Pambola biso sikawa tobondeli. Wana tozali kotalela yo mpona komonisa biso liloba na yo. Pe kokomisa yango nzoto na kati na biso. Po tosengi yango na nkombo na Yesu. Amen. Okoki kofanda.
Now, would if you would just try to don't move around no more than what you possibly can help. I mean, getting up and going until just the next 45, 50 minutes, something like that.
Sikawa na kolinga soki bokokoka. Bomeka kosala mwa makasi ya kotambola tambola te soki bokoka. Nalingi koloba kotelema pe kobima liboso na miniti 45 to 15 oyo ekolanda. Eloko moko ya bongo.
Now the thing is this. We want to know what is truth. And that's the only one truth that I know is the Bible. Now God is going to judge the world someday, we believe that. And each one of us mortals is going to be brought into His presence for judgment. I have a few notes wrote out here in scriptures that I want to refer to in a few minutes.
Sikawa eloko likambo ezali boye. tolingi koyeba eloko nini solo ezali. Pe solo bobele moko oyo ngai na yebi ezali Biblia. Sika mokolo moko nzambe akosambisa mokili. Tondi makayango. Pe moko na moko na biso bato na mokili toko memama liboso na yempo na kosambisama. Nazali na mwa makambo na komaki awa na makomi oyo na lingi kolobela na miniti moke.
Now remember, if I should ask tonight, is there a Catholic here? Yes, they'd say perhaps. Well, what will God judge the world by? They'd say the Catholic Church. Then I'd say back, what Catholic Church?
Sika, bomi kanisela, soki na sengeli kotuna na mpokwa oyo, mo katoliko moko azaliawa? Iyo, bakoloba. Petango mosusu, nzambe akosambisa mokili na eloko nini? Bakoloba na lingomba katoliko. Na bongo na kotuna lisusu, lingomba katoliko nini?
They disagree. There's plenty of disagreements. One's a Roman, one's a Greek, and the Orthodox, so forth. We have plenty.
Bayoka nagate. Kozanga boyoka ni ezali na makambo ebele. Moko ezali ya ba Roma, mosusu, ya ba Greki, ya ba Orthodox, pe bongo na bongo. Tozali na yango ebele.
If I'd say the Methodist raise up, say he'll judge it by the Methodist Church. Well, if that's so, then the Baptist has not a chance. If they judge it by the Baptist, then the Methodist doesn't have a chance.
So kina lobi, ba Methodist bakotele mapo na koloba, ako sambi sayango na lingomba Methodist. Soki zali bongo boye ba Baptist bakolonga te. Pe soki ba sambi siyango na ba Baptist, na bongo ba Methodist bakolonga te.
Because remember, one little misquoting of the word. Not all of one verse. Just one little iota of misbelieving the word caused ever death, ever sickness, ever sorrow. That was Eve in the Garden of Eden.
Pambate bomikanisela. Koloba liloba moke moko mwa mabe. Moko. Yango mobimbate. Kaka mobimba ya molongo mokote. Kaka iota moko moke ya kozanga kondima liloba e bota kikufa nyonso, bokono nyonso, pasi nyonso, oyo wana izalaki Eva na elanga ya Edeni.
Now if all this cost that for just one lady misunderstanding the word, she didn't do it willfully, she was deceived, the Bible said. Deceived by the word caused all this, then you and I are not going back with anything less than the entire word.
Sikawa, soki nyonso oyo ebotaki makambo yango, bobele mpo mwasi moko asosolaki liloba mabe, asalaki yango na kote, apengwisamaki. Biblia elobi yango, apengwisamaki kokukana liloba. Ebotaki makambo nyonso oyo, na bongo, yona ngai, tokozonga na eloko moko te zanga kozala na liloba mobimba.
Now, I believe the Bible says that he won't, I don't believe God will judge the world by the Pentecostal church, by the Methodist, Baptist, or Catholic. He'll judge it by Jesus Christ.
Amen.
He said so.
Sikawa, nandimi likambo Biblia elobiete akosala yangote. Nandimi tete nzambe akosambisa mokili na nzela ya lingomba Pentecostist, Methodist, Baptist to Katoliko. Akosambisa yango na nzela ya Yesu Kristo. Alobaki bongo.
Amen.
And Christ is the Word. In the beginning was the Word. Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever.
Pe Kristo azali liloba. Na ebande liloba azalaki. Liloba azalaki elongo na nzambe, pe liloba azalaki nzambe, pe liloba akomaki nzoto pe afandaki elongo na biso. Mutindo moko lobi lelo pe libela.
The whole thing is a great eternal. Eternity never did begin, it never can end. Therefore, in this great eternal one was attributes. To be Father, to be Son, to be Savior, to be Healer, and all these things was in Him. And only thing is happening now is displaying His attributes. That's all.
Mobimba na yango ezali seko monene. Seko ebanda ata mokete pe ekoki kosuka ata mokete. Yango wana kati na ye seko monene oyo ezalaki na misala ya kozala tata, kozala mwana, kozala mobikisi bokono, pe makambo nyonso oyo ezalaki kati na ye. Pe loko se moko oyo ezali kosale masikawa ezali kotalisa polele misala na ye. Esili.
Now, our names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, and when the word strikes that, if it's any light there that's been ordained to life, Jesus said, no man can come to me except my Father draws, and all that my Father has given me will come to me. So, you see, it's the word constantly, the word.
Sikawa bakombo na biso ekomamaki na buku na bomo ya mwana mpate liboso mokili ezalisama. Etango liloba ebeti yango soki pole moko ezali kuna oyo ebongisama mpo na bomoi. Yesu alobaki, moto moko te akoki koya epai na ngai soki tata na ngai abengi ye te. Pe ba oyo nyonso tata na ngai apesa ngai bakoya epai na ngai. Na bongo bomoni, ezali nde liloba na ntango nyonso liloba, liloba.
Now I want to speak tonight upon the subject drawing from a context out of this text that we read. God is identified by his characteristics.
Sikawa na pokwa oyo nalingi kolobela likambo oyo. Longwa na eteni touti kotanga na kozwa mokonza oyo. Nzambe amitalisaka polele na bilembo na ye.
Now, most everything that we find can be identified by its characteristics. Now we notice like an animal life. You take like in bird life. Now you take like a yellowhammer when he's flying and a jaybird. They look a whole lot alike.
Sikawa, pene na makambo nyonso tomonaka ekoki kotalisama na bilembo na yango. Sikawa, tomoni ndakisa na banyama. Soki ozwi ndakisa bandeke. Sikawa, soki ozwi ndakisa ndeke motane mosaka, tangwe pumbwaka, ndeke ya zamba, bakokanaka mingi penza.
But the characteristic of the yellowhammer, he flops his wings and drops, and then up and down, that's a characteristic. If you notice, the jaybird flies more in a bee line.
Kasi elembo ya ndeke motane mosaka yango ebetaka mapapu pe ekitaka na sima emati pe ekiti, emati pe ekiti. Nde elembo yango. Soki otali malamu ndeke ya zamba epumbwaka mingi na molongo semba.
You watch the quail when he comes up, the Bob White, how he flies. What's a gamel quail when it comes up, you hunters? You see, there's a difference. What's the jacksnipe and the Wilson snipe? The characteristic determines what he is.
Botala malamu ndeke kanga tangwe yaka, kanga ya Virginie ndenge pumbwaka. Botala malamu kanga ya Gambel tangwe yaka, bino bato ya Bukila. Bomoni, ekeseni. Botala malamu ndeke ya monoko molai na ndeke ya Mai Wilson, elembo etalisaka eloko oyo yango ezali.
A great sheep standing on the mountainside. If he had his back turned, the back part of the rump is white, the other part's gray. If you didn't know the characteristics of that sheep, it could be a deer.
Pate ya monene oyo atelemi na mopanzi ya ngomba, soki epesi mokongo, eteni ya sima ya loketo ezalaka pembe. Eteni mosusu ezalaka mwa pembe. Soki boyebaki bilembo ya pate yango te ekokaki kozala mbuli. Bomoni?
See, you have to know the characteristics of them to detect what is and what is not. Many things we could go on telling you about animal life.
Bomoni, bosengeli koyeba bilembo na bango. Pona kososola oyo yango ezali na oyo yango ezali te. Tokoki kobakisa makambo mingi pona kolobela banyama.
Then we come down to the human life, the characteristics between a man and a woman. There's a difference. They're both human beings. But the characteristics of the two sex detect them.
Naboye tokomi epai na bato, bilembo kati ya mobali na mwasi, bokeseni ezali. Bango nyonso mibale bazali bato, kasi bilembo ya lolenge ya nzoto mibale yango ekesenisaka bango.
I was reading some time ago about one of the problems that was put to the test of Solomon by the queen, that she had some women dressed like men.
Eleki mwantango nazalaki kotanga moko na makambo oyo mwasi mokonzi amemelaki Salomo pona komeka ye. Ezaliete alatisaki basi mosusu lokola mibali.
And Solomon had him to walk and do a few things. Quickly he said, them's women. See, because that he could tell the way they did, that the characteristics of them was women. There's something about it that you can't hide it. It's a woman because her characteristic denotes her to be a woman.
Pe Salomon asengaki bango batambola pe basala mwa makambo. Nokinoki alobaki baoyo bazali basi. Bomoni? Po akokaki koyeba na ndenge bazalaki kosala etebi bilembo na bango ezalaki ya basi. Ezali na eloko moko na tina na yango oyo okoki kobomba yango te. Ezali mwasi po bilembo na ye ekotalisa ete azali mwasi.
It's just like right hand and left hand on people. They're both people. You watch, one of them's right-handed and the other is left-handed.
Ezali lokola epa ya bato ya loboko ya mobali na ya loboko ya mwasi. Bango mibale bazali bato. Soki otali malamu, moko na bango asalaka makambo na loboko ya mobali pe mosusu na loboko ya mwasi.
Watch the way their characteristics detect them. You can tell whether they're right or left-handed or not, see? Yet they both got hands. Both hands look just exactly alike. Just exactly alike.
Botala malamu ndenge bilembo na bango ekesenisaka bango. Oyiko yeba soki basalaka makambo na loboko ya mobali to na loboko ya mwasi to te. Bomoni? Ata bongo bango mibale bazali na maboko. Maboko nyonso mibale ekokani penza, ekokani penza.
I might drop a little something here. Jesus said in Matthew 24th chapter that in the last days the two spirits would be so close together till it would deceive the very elected if it was possible.
Na kokiko koti salikambo moko mokiawa. Yesu alobaki na Matayi mokapo ya tukumi bale na mine ete. Na mikolo ya suka milimo ya ngomi bale elongo ekozala penza pene kino ekopengwisa ataba ponami. Soki ekokaki kosalema.
Now that's just like looking at a right hand and a left hand. They both got thumbs, fingers, nails, small fingers, middle fingers, so forth, index, all are different fingers.
Sikawa ezae lokola akotala loboko ya mobali na loboko ya mwasi. Nyoso mibale ezae na misapi minene, misapi manzaka, misapi mike, misapi ya katikati pe bongo na bongo, musapi moke koleka, misapi yango nyoso ekeseni.
They're both the thumbprints. One's just turned one way and one the other. Both the same print, made the same way. The thumbprints. Everything is identically alike. The only difference is the characteristic of it. One is a left hand and one is a right hand. That's the only difference.
Nyoso mibale ezali na banzela ya misapi minene. Bobele moko etali ngambo moko pe moko ngambo mosusu. Nyoso mibale banzela yango moko esalemi motindo moko. Banzela ya misapi minene. Makambo nyonso ezali komona na ndenge moko. Bokeseni moko ezali elembo na yango. Moko ezali loboko ya mwasi pe mosusu ezali loboko ya mobali. Bokeseni se moko nde yango wana.
And that's just the way the spirits will be in the last day. They will, just the characteristic of it will detect whether it is of God or not. One of them will be right and the other will be wrong. You'll only know it by the characteristic of God. Just perfectly, it'll have to be that way.
Pelo lenge wanande milimo ekozala na tango ya suka, ekozala bongo. Kasi bilembo na yango ekotalisa polele soki euti na Nzambe tote. Moko na yango ekozala malamu pe mosusu ekozala mabe. Bokoyeba yango bobele na elembo ya Nzambe. Ezali penza bongo. Eko sengela kozala bongo.
But right hand would say is right, the left hand was wrong. See, or vice versa. One of them, they're determined by their characteristics. Only can you know it by its characteristic.
Kasi loboko ya mobali tokoki koloba malamu, pe loboko ya mwasi ekoloba mabe. Bomoni, moko to mosusu moko na yango. Ezali koyeba na polele na bilembo na yango. Bukoki koyeba yango bobele na elembo na yango.
As Israel was in its journey coming up out of Egypt. Now God was with Israel. He had showed them a great sign down there, sent a prophet to them and identified his written word.
Kaka ndenge Israele azalaki na mubembo na bango. tango bautaki na Egypto. Sikawa nzambe azalaki elongo na Israele ye, alakisaki bango elembo moko ya monene kuna. Atindelaki bango mosakoli pe, amonisaki liloba likomami na ye.
And as he brought them up, we watch his characteristic, how he met Moses, the things that he did. And on his the road up, they come to another nation, which was Moab.
Petango abimisaki bango, totalaki malamu elembo na ye, lulenge akutanaki na Mose, makambo oyo asalaki. Pewana, nakati na mobembo, bakutanaki na ekolo mususu, ezalaki Moaba.
And Moab was a great nation, not heathen, by no means. That was Lot's daughter's children, and they were believers. Now watch the two nations. One of them is a recognized nation. The other one is just a sojourner.
Pe Moaba zalaki ekolo moko monene, kasi bapakano te. Ata mokete. Bazalaki bana ya mwana mwasi ya Lota. Pe bazalaki bandimi. Sikawa, botala malamu bikolo mibale yango. Moko na yango, ezali ekolo, eyebanaki, mususu ezali bobele balekinzela.
And now, they come to the place that this great nation of Moab lays right straight in the line of their path of duty to go to the promised land.
Nabongo bakomaki esika moko yo ekolo monene ya Moaba ezalaki penza na katikati ya nzela na bango ya etinda ya kukende na mboka ya ilaka.
Now, they had, look at the two nations. Each of them had a prophet. One of them was the great teacher and prophet Balaam. The other was Moses. Now, Balaam comes down from to curse Israel.
Sika bazalaki na botala bikolo mibale yango, moko na bango, ezalaki na musakoli. Moko na bango azalaki molakisi monene pe musakoli. Balame. Oyo mususu azalaki Mose. Sika Balame akitaki kuna pona kolakela Israele mabe.
And notice, both of them were absolutely fundamental. The prophet, fundamentalist from Balaam, said, "Build me 7 altars." That's exactly God's number.
Pebotala malamu, bango nyonso mibale bazalaki penza bato na moboko. Mosakoli, bato na moboko ya Balame, alobaki. Botongela ngai bitumbelo sambo, wana ezali penza motango ya Nzambe.
And offer up on each altar a clean sacrifice, a bullock, which is exactly the same sacrifice they had down in the camp of Israel. And he said, upon each altar also offer a ram, speaking of the coming of Christ. And down in Israel they offered the same sacrifice.
Pe bope sambeka ya peto, ngombe mobali, likolo na etumbelo moko na moko. Ezalaki penza mbeka ndenge moko bazalaki na yango na molako ya Israele. Pe alobaki, likolo na etumbelo moko moko bopesa pe mbeka ya mpate mobali. Ezalaki kotalisa boyei ya Kristo. Pe kuna na ngambo ya Israele bazalaki kopesa mbeka ya motindo moko.
Same altars, same God, but one of them was wrong and the other was right. And now the only way that you could tell which was, when it comes fundamentally to the word, both of them were right.
Bitumbelo ndenge moko, nzambe moko, kasi moko na bango azalaki na libunga pe mosusu azalaki na solo. Na bongo lolenge se moko pona kokoka koyeba nani azalaki kotala na moboko ya likambo. Na oyo etali liloba, bango nyonso mibale bazalaki na solo.
But you see, one, his motives is wrong. He was trying to cut off his brother from the line of promise that God had given. Another thing, the prophet of Balaam was fundamental, but the prophet Moses was identified by the characteristics of God.
Kasi bomoni, Moko na bango bamposa na ye ezalaki mabe. Azalaki koluka kobimisa ndeko na ye na nzela ya ilaka oyo Nzambe apesaki ye. Eloko mosusu ye moto yango mosakoli Balame. Azalaki moto na moboko kasi mosakoli Mose atalisamaki polele na bilembo ya Nzambe.
There was a pillar of fire, supernatural light hanging over them. And there was great healings in their camp, supernatural God showing supernatural signs. And they were staying exactly with the word of promise that God gave Abraham back in the time that both nations started.
Likonzi na moto ezalaki kuna. Pole ya kokamwa etelemaki likolo na bango. Pe kobikisama minene ya bokono ezalaki na molako na bango. Nzambe ya kokamwa azalaki kotalisa bilembo ya kokamwa. Pe bazalaki kokangama penza na liloba ya ilaka. Oyo Nzambe ya pesaka na Abraham. Tango oyo bikolo nyonso mibale ebandaki.
But now Moses had Abraham's promise going to the promised land. Balaam, also a prophet of the Lord, standing down there, and the only way that you could identify, not from their fundamental teaching, but by the characteristic of God.
Kasi, sikawa Mose, azalaki na elaka ya Abraham, yako kende na mboka ya elaka. Balaame, yepe mosakoli ya Yawe, atelema kikuna. Pelo lenge bobele moko ya kokoka koyeba, ezalaki na moboko ya malakisi na bangote, kasi na elembo ya Nzambe.
There was the sound of a shout of the voice of the king down here with Israel. The atonement was in effect, a brass serpent, a smitten rock, and God was with them identifying himself in a supernatural light and healing their sickness and diseases as they went on.
Ezalaki na lobiko ya koganga ya mongongo ya mokonzi awa elongo na Isalaele. Mbondi ezalaki kosala mosala, nyoka ya motako, libanga libetami, pe Nzambe azalaki elongo na bango. Komitalisaka polele ye moko kati na pole ya kokamwa, pe kobikisaka bokono pe maladi na bango, wana ezalaki bango na mobembo.
The characteristics prove what he was. Staying in the line of the word for that age, for the age that they were living in. God's characteristics identified himself with Moses.
Bilembo yango ezalaki kotalisa polele oyo ye azalaki kotikala na molongo ya liloba ya eleko wana. Pona eleko oyo bazalaki kobika na yango. Bilembo ya Nzambe ezalaki kotalisa ye polele na Mose.
See, the characteristics of God identified with Moses. The pillar of fire, the atonement action, the supernatural smitten rock, and also the brass serpent, speaking of healing, and then again, they were in the line of duty of the promise of God.
Bomoni bilembo ya Nzambe etalisamaki polele na Mose. Likonzi na moto. Mbondi ezalaki kosala mosala, makambo ya kokamwa, libanga libetami pe bango, na nyoka na motako, kotalisaka kobikisama ya bokono. Na boye lisusu bazalaki na nzela ya etinda, ya ilaka na Nzambe.
Again, God's characteristics is not natural. God's characteristic is supernatural. Because he is a creator. He is a supernatural.
Lisusu bilembo ya Nzambe ezali ya mokilio yote. Elembo ya Nzambe ezali eloko ya kokamwa. Po azali mokeli. Azali oyo ya kokamwa.
And when God's characteristic begins to display itself, it's so unusual to the modern thinking that it throws them off the line. They cannot understand it, yet he never gets away from his promise. God in all ages, as I said, have lauded the word.
Petango elembo ya Nzambe ebandi komimonisa, ezalaka penza libana na momesano po na makanisi ya bato. Ya eleko yango na lolenge ete, ebulunga nisaka bango. bakoki ko sosola yango te, ata bongo akendeke ata mokete mosika na bilakana ye. Nzambe, na bileko nyonso, ndenge na lobaki, apesa ka eteni ya liloba.
Let's just take for instance one. There was Joseph, the husband of Mary. And now he was engaged to this young lady, and they were to be married. But then, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost.
Tozo abobele ndakisa moko, ezalaki na Yosef mobali ya Maria. Sikawa, azalaki mobandami ya elenge mwasi oyo, pe basengelaki kobalana. Kasi liboso bakoma kofande sika moko, akumba kizemi ya mwana na nzela ya Molimo Mosantu.
Now we all believe that. If we're Christians, we must believe that. In order to be a Christian, that's the Bible. You got to believe every word in the Bible to be a Christian. Now, because if the Holy Spirit is in here, it'll punctuate every word and every promise with an amen.
Sika biso nyonso tondimaka yango soki tozali ba Kristo. Tosengeli kondima yango pona kozala mo Kristo, ezali Biblia. Osengeli kondima liloba nyonso ya Biblia pona kozala mo Kristo. Sikawa soki Molimo Mosantu ezali awa nakati, ekoloba amen na liloba nyonso pe na elaka nyonso.
Because now Joseph was a just man. He was a good man. And no doubt that Mary had told him the visit of Gabriel and how that she is to be overshadowed by the Holy Spirit and was to conceive and bear a son and his name was to be called Jesus.
Pamba te sikawa, Yosef azalaki motomoko sembo. Azalaki motomoko malamu. Na tembete te Maria ayebisaki ye boyei ya Gabriel. Pe lolenge oyo ye asengelaki kozipa mwana Molimo Mosantu. Pe asengelaki kokumba zemi pe kobota mwana mobali. Pe kombo na ye asengelaki kozala Yesu.
How that she must have told that to Joseph. And Joseph could look in her big brown eyes and he could see the innocence of it, and he wanted to believe that. He wanted to believe it with all of his heart, yet it was too unusual. And he was minded to put her away privately.
Lolenge wanande ebisaki yango na Yosef. Pe Yosef akokaki kotala miso na ye minene ya mwa moindo. Pe akokaki komona ete asalaki mabe moko te pe alingaki penza kondima yango. Alingaki kondima yango na motema na ye mobimba. Kasi ezalaki penza libanda na momesano. Pe akomaki na likanisi ya koboya ye na nkuku.
Now, if a man is sincere in it, God will make some way to show that man that is truth.
Amen.
He's obligated if you're sincere. If you sit and walk away from it, then you're to be judged. But if you're sincere and see truth.
Sikawa, soki moto azali sembo na likambo yango, Nzambe akobongisa nzela moko pona kolakisa na moto yango ete ezali solo. Atindami kosala yango. Soki ozali sembo. Soki omoni yango, kasi opesi yango mokongo, na tango wana, okosambisama. Kasi soki ozali sembo, pe omoni solo.
Now, Joseph was this minded. He said, it's so unusual. That's the way today that people, good man, fine man, good character man, fine ministers, many of them, priests and so forth, are good man.
Sikawa, Yosef azwaki bobele likanisi. Alobaki, ezali penza libana na momesano. Ezali bongo lelo, ete bato, bato malamu, bato nampiko, bato ya bizaleli malamu, batei malamu, mingi na bango, banganga nzambe pe bongo na bongo, bazali bato malamu.
But the supernatural vindication of the promise of this day is so unusual, it throws them off of their bounds.
Right. Amen.
It does that because it's displaying the characteristic of God.
Kasi kotatolama ya kokamwa ya elaka ya lelo ezali penza libanda na momesano. Kino ebulunganisaka bango penza. Ezali kosala bongo po ezali kolakisa elembo ya Nzambe.
Now, Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, he couldn't believe it. He tried to, but while he thought on these things, the angel of the Lord spoke to him and told him.
Sikawa Yosefu mobali na ye lokola moto malamu alingaki koyokisa ye soni na miso ya bato te. Akokaki kondima yango te. Amekaki. Kasi wana azalaki kukanisa makambo yango, mwanje ya nkolo asololaki na ye pe alobelaki ye.
Now, I don't always have to speak in a dream. He can reveal himself to you by the word and show you that it's right if you're sincere enough to look into it and see if it is God's characteristic that's displaying itself. But always and ever accord with the promised word.
Sikawa, alobaka tango nyonso na ndoto te. Akoki komimoni sayemoko na yo na nzela na liloba. Po na kotali sayo ete ezali solo. Soki ozali penza sembo pona kotala yango, pona komona soki ezali elembo ya Nzambe oyo ezali kotali sama yango moko. Kasi esalamaka tango nyonso na boyokani penza na liloba elakama.
And another thing, the word of God always corrects the error. You believe that? The word settles it. When God vindicates that word, it settles it.
Likambo mosusu. Liloba na Nzambe esembolaka tango nyonso libunga. Bondimi yango. Liloba ekataka likambo yango. Tango Nzambe atatoli liloba wana, yango ekati likambo.
Now, this one in my mind, I'd like to think, we won't take too much time because we want to pray for some sick. Let's see. When Jesus, being the Word, the Bible said He was the Word, we all agree with that, that He was the Word.
Sikawa, nazali na andakisa moko na likanisi o na lingi to manyola. Toko ume la mingi penza te po to lingi kobonde la pona babeli. Totala, tango Yesu lokola iloba, Biblia elobiete azala kili iloba. Bisonyon sotondi makayango ete azala kili iloba.
Notice, when He was 12 years of age, now, we have no record of him going to school. But a little 12-year-old boy, about so high, his parent, Mary and Joseph, went up to the temple to worship at the Passover.
Botala malamu, tango azalaki na mibu zomi na mibale, sikawa ekomami esika moko tete akotaki kelasi. Kasi mwana moke ya mibu zomi na mibale ya molaiboe, bango baboti na ye, Maria na Yosef bakendeki na tempelo pona kinona pona kokumba mela na eleko ya Pasika.
And while they were up there, they started back home after the Passover. They had 3 days' journey, and they could not find Jesus anywhere. And finally, they found him after 3 days of looking for him in the temple, disputing the word of God with those elders.
Pe wana ba zalaki kuna, babandaki kozonga mboka sima na Pasika. Basalaki mobembo ya mikolo misato kasi batikalaki komona Yesu esika moko te. Pe suka bamonaki ye sima na mikolo misato ya koluka ye. Kati na tempelo kosololaka na tina na iloba na Nzambe na bampaka.
And listen to Mary now to the people who take her to be a goddess. Look, you see the woman was deceived in the beginning. And watch her here. If you never noticed it, watch this. She said, "Thy father and I have sought thee with tears."
Pe boyoka Maria sikawa pona ba oyo bazwaka ye lokola Nzambe ya mwasi botala. Bomoni mwasi moto apengusa makine bandeli. Pe botala ye malamu awa. Soki bomona na ino yango te botala yango malamu. Alobaki. Ngai na tata na yo toluki yo, na piso ya miso.
Notice, she condemned the testimony before those priests that she testified of. She said she was conceived by the Holy Ghost, and here she called Joseph his father.
Botala malamu, akweisa kili tatoli, liboso na banganga Nzambe wana, oyo asila kako tatola. Alobaka ete, akumba kizemi na nzela ya Molimo Mosantu. Kasiyawa abengaki Yosefu tatana ye.
Now watch that 12-year-old boy being the word for that hour. He was the promised word for that hour, the anointed Messiah. Watch what he said. "Know ye not that I must be about my father's business?" the word corrects the error.
Sikawa botala malamu mwana yango ya mibu zomi na mibale. Lokola iloba pona elekowana. Azalaki liloba lilakamaki pona elekowana. Mopakola mimasiya. Botala malamu oyo alobaki. Boyebite ete na sengeli kosala mosala ya tata na ngai. Liloba esemboli libunga.
See, in the supernatural, 12-year-old child, I do not think that Jesus understood what he said, but he was the Word. And the Word corrects the error. See, he corrected his mother and rebuked her in saying so.
Bomoni, pe oyo yako kamwa, mwana ya mibu zomi na mibale, nandimite te Yesu a sosolaki likambonini alobaki, kasi azalaki liloba. Pe liloba esembola kalibunga, bomoni, asembola ki mama na ye. Pe apamela ki yendenge alobaki bongo.
Now if he'd been his father's business, he'd been with his father if Joseph was his father.
Sikawa, soki ezalaki mosala ya tata na ye, alingaki kozala elongo na tata na ye, soki Yosefu azalaki tata na ye.
But see, her all tore up and excited like Eve was and influenced. Why, she said, your father and I have sought thee with tears. He said, don't you know that I must be about my father's business? See how the word is corrective. It corrects the error.
Kasi bomoni, lokola mibulungani saki pe azalaki motema likolo, lokola Eva, amemama ki e alobaki. Ngai na tatana yo tolukaki yo na pisoli na miso. Alobaki. Boyebite ete na sengeli kosala mosala ya tata na ngai. Bomoni ndenge liloba esembolaka. Esembolaka libunga.
Satan made a mistake when he tried to tempt Jesus, but he come back with his own word and defeated him with the word.
Satana asalaki libunga tango alukaki komeka Yesu. Kasi ye ayaki lisusu na liloba na ye moko. Pe alongaki ye na liloba.
God, the Bible said here, in sundry times and in divers manners, identified himself to his prophets. He spoke to the fathers through the prophets. Now, showing his characteristic of identifying himself. See, to man. He spoke to the prophets.
Nzambe, Biblia elobiawa, na tango ya kalape na lolenge mingi. Amitali sakie moko pole na basakoli na ye. Alobela ki batata na nzela ya basakoli. Sikawa, kula kisaka elembo na ye ya kumitali saka ye moko epai na moto. Bumoni, alobaki na basakoli.
The prophets, their visions vindicated was God's characteristic made known by the prophet's vision.
Basakoli bimono neli na bango oyo etatolami. Bazalaki elembo ya Nzambe oyo etalisami polele na nzela ya emononeli ya mosakoli.
Now, no man can explain a vision. There's no way of doing it. It's supernatural. It's something that you see what has been, what is, and what will be.
Sikawa moto moko te akoki kolimbola emononeli. Lulenge ya kosala yango ezali te. Ezali eloko ya kokamwa. Ezali eloko moko ete omoni oyo esila kozala, oyo ezali pe oyo ekozala.
And that was God's way of sending a man that spoke those things and showed things that would come to pass, not just tonight, every night, every time. Everything he said had to be perfectly with the Lord, had to be the word of the Lord.
Pe ezalaki lolenge ya Nzambe ya kotinda moto oyo azalaki koloba makambo yango pe kotalisa makambo oyo ekosalema. Bobele na mpokwa ya lelote, mpokwa nyonso, mbala nyonso, makambo nyonso alobaki esengelaki kolongoba na penza na nkolo. Esengelaki kozala liloba ya nkolo.
By this, gifts and callings are without repentance. You can't make your eyes brown when they're blue. You can't make yourself 6 foot when you're only 4 foot. Who taking thought can add one cubic to his stature? We are both what we are by the grace of God.
Na boye, makabo pe kobenga ma etali kobongo la motema te. Oko kiko komi sa miso na yo mwa moindo te na tango yango ezali bleu. okoki komi komisa molai ya metre moko na centimetre tuku mwambete soki ozali bobele molai ya metre moko na centimetre tuku mibale. Nani na mitungisi na ye akoki kobakisa bolai ya bomoi na ye ata moke? Tozali oyo tozali na ngolu na Nzambe nyonso mibale.
Now, gifts and callings without repentance. These prophets were born prophets. Moses was born a fair child. Jesus was the Son of God from the before the foundation of the world, the attribute of God.
Sikawa makabo pe kobenga mazanga kobongo la motema. Basakoli oyo babotamaki basakoli. Mose abotamaki mwana kitoko. Yesu azalaki mwana na Nzambe liboso ya kozalisa maya mokili, musala ya Nzambe.
Jeremiah 712 years, I believe it was, before he was born. He was the voice of one, no, I beg your pardon. He was ordained a prophet to the nations and was sanctified in his mother's wombs and ordained a prophet to the nations.
Yelemia, zomi na mibale, mibu kama sambo na zomi na mibale, na banzi ezalibongo, liboso abotama, azalaki mongongo na ye oyo, te, bolimbi sangai. Abongisa maki mosakoli po na mabota pe abulisa maka na libumu ya mama na ye pe abongisa maki mosakoli po na mabota.
John the Baptist is what I'm thinking of being 712 years before he was born. He was the voice of one crying in the wilderness.
Yohane Mobatisi oyo nazo kanisa natina na ye. Ezalaki mibu kama sambo na zomi na mibale liboso abotama. Azalaki mongongo na ye oyo azaliko ganga kati na biliki.
See, it's God placing. He sends the man, takes the word of that age, but now before you can believe that word of that age, he identifies himself in his characteristic. See, by knowledge, by vision.
Bomoni ezali Nzambe nde akotiaka na isika atindaka moto. Oyo amemi liloba na ye leko yango. Kasi sikawa liboso boko ka kondima liloba yeleko yango, amitali saka ye moko na elembo na ye. Bomoni, nanzela na boyebi, nanzela ya emono neli.
He told things that would happen, and it happens. And God said, when that happens, then you believe he has the interpretation of the word, because the word of the Lord comes to this man.
Alobaki makambo oyo ko salema pe salemi. Penzamba lobaki, tango yango esalemi na boye bondi maete azali na ndimbola ya liloba. Po liloba yankolo eyei na motoyo.
And his credentials he's identified by being a seer in the Old Testament. Just as plain as it can be. His characteristics is identified, made known, his characters.
Pepo na koye baye, atalisami polele lokola momoni na kondimana ya kala. Ezali penza polele ndenge ekoki kozala. Bilembo na ye etalisa makapolele. Eye banaka. Ezaleli na ye.
Now, that's how God dealt in sundry times, the Bible says, in divers manners, he spoke to the Father through the prophets. But in this last days, through Jesus Christ, his Son, he speaks.
Sikawa ezali bongo nde Nzambe azalaki kosala kalakala. Ndenge Biblia elobi. Na lolenge mingi ya sololaki na batata na minoko ya basakoli, kasi na mikolo oyo ya suka asololi na nzela na Yesu Kristo mwana na ye.
Now, Jesus said in John 10:37, if I do not the works of my Father, then don't believe me. See, they said, you're a man and making yourself God.
Sikawa, Yesu alobaki na Yohane zomi tukumisato na sambo. So kina sali misala ya tata na ngaite na boye bondi melangaite. Bomoni, balobaki, ozali moto kasi ozali komikomi sanzambe.
He said, if I do not the works of my Father, then believe me not. Now he said, John was a great and shining light. You like to walk in his light for a season.
Alobaki, so ki na sali misala ya tata na ngaite na boye bondi melangaite. Sika alobaki, Yohane azalaki pole oyo ezali kopela pe kongenga. Bino malamu bosepelaki kotambola na pole na ye po na tango moke.
Now John said, I must go out. He must increase. He was the light of the world. Because he was the vindicated, identified Word made flesh. See? He was God with us.
Azalaki pole ya mokili. Po azalaki liloba ekomi nzoto. Etatolami pe etalisami polele. Bomoni? Azalaki nzambe elongo na biso.
The prophets were God with them. Jesus said so. He said, if you call them who the word of God come to, God's, how can you condemn me when I send the Son of God? See?
Basakoli bazalaki nzambe elongo na bango. Yesu alobaki bongo. Alobaki, soki bobenga kaba oyo liloba na nzambe eyaka epai na bango, banzambe, ndenge nini bokoki kokweisa ngai tango na lobi ete nazali mwana na nzambe. Bomoni?
So, where the word that's been spoken by God is vindicated, then that is God making himself known by his characteristic, fulfilling his word. It needs no interpretation. It's already interpreted itself, proves what it is.
Naboye esika oyo liloba elobami na nzambe esili kotatolama, boye wana ezali nzambe nde azali komitalisa polele ye moko na nzela ya elembo na ye. Kokokisaka liloba na ye. Ezali na bosenga ya ndimbola moko te, esila kolimbolama, yango moko, ekotalisa oyo yango ezali.
The same he said, let there be light, and there was light. You don't have to say, well, what did that mean? It means just, there it is, that proves it. It's already come to pass.
Ezali bobele ndenge moko alobaki, tika ete pole ezala, pe pole ezalaki. Ozali na tina te ya koloba, elingaki koloba nini? Elingi bobele koloba yango wana. Etalisi yango polele. Esili na yango kosalema.
Now Jesus said that if I do not the works of my Father, or other words, if I don't have the characteristic of my Father, don't believe it.
Sikawa Yesu alobaki, soki na sali misala ya tata na ngaite, to na elobeli mosusu, soki na zali na elembo ya tata na ngaite, bondima yango te.
They identify my character, who I am. If you can't believe me, then believe the identification that God has given. If my character doesn't identify my position, then don't believe my claims. See, you get it now? How many understands it? Raise your hand, see?
Yango ezali kotalisa polele ezaleli na ngai. Nani ngai nazali. Soki bokoki kondima ngai te na boye bondima kotalisa ma oyo nzambe apesi. Soki ngai te, soki ezaleli na ngai etalisi polele te esika na ngai na boye bondima makambo nazali koloba te. Bomoni? Bososoli yango na pokwa oyo. Boni bososoli yango, botombola loboko. Bomoni?
If my character does not identify who I claim to be, said Jesus, then you believe, if you can't believe me, well, just believe the identification of the character that I am.
Soki ezaleli na ngai ezali kotalisa polele te nani oyo, na tatolaka kozala, Yesu alobaki, na bongo bondi mako, soki bokoki kondima ngai te, bondima bobele kotalisama ya ezaleli oyo ngai nazali.
John 14:12, he that believeth, Jesus said, on me, the works that I do shall he do also. Now look, he that believeth on me, a true believer, the works that I do shall he do also.
Yohane zomi na mine, zomi na mibale. Yeoyo akondimela Yesu alobaki ngai misala mizali ngai kosala yepe akosala yango sikawa botala yeoyo akondimela ngai mondimi ya solo misala mizali ngai kosala yepe akosala yango.
Notice, in other words like this, he that believeth on me shall be identified by my characteristic, the works. Now, That's what he did. He said, if I don't do the Father's works, then don't believe me. And the Father spoke to the prophets, and that was their characteristic identification. So was it with Jesus, and promised it to him that believeth.
Botala malamu, nelobeli mosusu ezali boy. Ye oyo akondimelangai, akotali samapolele na elembo nangai. Misala, sikawa, yangonde makambo asalaki. Alobaki, soki nasali misala ya tatate na bongo bondi mangai te. Pe tata sololaki na basakoli, pe yangonde ezalaki elembo na bango, kotali sama. Ezalaki pe bongo po na Yesu, pe yango elakamaki na ye oyo akondima.
My characteristics shall do in him just as it did in me. And if I do not the works of my Father, then don't believe me. But if I do the works and you can't believe me, then believe the works. Because it's spoken of, it must be.
Bilembo nangai ekosala kati na ye bobele ndenge moko esalaki kati nangai. Pe soki nasali misala ya tata nangai te, na bongo bondi mangai te. Kasi soki nasali misala yango, pe bokoki kondi mangai te, na boye bondi ma misala. Po yango nde elubamaki esengeli koko kisama.
He said, search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they that tell you who I am. But Jesus, see, God manifested, showing himself.
Alobaki, boluka luka na makomi. Po kati na yangonde, bokanisiete bokozwa bomoi na seko. Pe yangonde, ekoye bisabino nani ngai nazali. Wane zalaki Yesu. Bomoni, nzambe atalisami polele. Azali komitali sayemoko.
They testify who I am. That makes Hebrews 1:1 now, God in sundry time spake by the prophets, clearly identifying the characteristic now of the resurrection of his son.
Yangonde tato la kanani ngai nazali, yangonde zali kosala ete sikawa, baebele moko moko, nzambe kalakala, asololaki na nzela na basakoli, ezo tali sapolele elembosikawa ya lisekwa ya mwana na ye.
God spoke by the prophets then through his son now. Unchangeable God, the same characteristic. Works that I do shall you also. God known by his identified characteristic. That's how you know.
Natango wana nzambe asololaki na minoko ya basakoli. Sikawa na nzela ya mwana na ye. Nzambe oyo abongwa na kate. Elembo yango moko, misala mizalinga yuko sala bino pe boko sala yango. Nzambe, ayebali na elembo na ye oyo etalisami polele. Lulenge walande bayebaka yango.
You say, well, I tell you this, we sing this, we do this, and we do. That's not what I'm talking about. I'm talking about the word made manifest and identifying the, by it, the characteristics of the promised word for the age.
Okoloba, na koyebisa yo boy, to yembaka boy, to salaka boy, pe to salaka. Oyo wana ezali likambo na kolobela te. Na zali kolobela nde liloba oyo emonisami pe etalisami. Na yango, bilembo ya liloba lilakami pone eleko yango.
Them Pharisees know that Bible as good as anybody. Better than any of us clergymen know ours today. They had to live by it. Their great-great-grandfather were priests. They studied it day and night. And they failed to see that identified word.
Bafalisai bayeba ki Biblia yango malamu lokola bato nyonso. Malamu koleka oyo biso bakambi ya mangomba to yebilelo. Basengela ki kobika kukukana na yango. Bankoko ya bankoko ya bankoko na bango bazalaki banganga nzambe. Bazalaki koyekola yango butupe moi. Kasi bazanga ki komona liloba wana oyo etalisa makipo lele.
Today, Luther said, when you believe, you've got it. The Methodist said, when you shout, you got it. The Pentecostal said, when you spoke in tongues, you had it. We find all that wrong.
Lelo, Luther alobi, tango ndimi ozu yango. Methodist alobi, tango gangi ozu yango. Pentecostist alobi, tango lobaki monoko yasika ozwaki yango. Tomone te nyonso wane ezali lokuta.
Some of them said the fruit of the Spirit's got it. It's wrong. The only evidence is when the vindication, when God himself identifies himself in the promised word of the hour. There it is.
Bamosusu na bango balobaki, kozala na mbuma ya molimo nde kozala na yango, kasi ezali lokuta. Ndanga bobele moko ezali tango kotatolama, tango Nzambe ye moko amitalisi polele ye moko na liloba lilakami pona eleko yango. Wana nde yango.
Who had any more fruits of the Spirit than them kind old priests? Circumcised the children and blessed them and everything else. And here this guy, Jesus, was come around, kicked over their sacrifice, blocks, looked up on them with anger, beat them, run them out. No identification of nothing.
Nani azalaki na mbuma ya molimo kole kabanga Nzambe mibange ya boboto wana? Baoyo bazalaki kokata bana mikenge ngape kopambola bango pe makambo nyonso mosusu wana? Kasi tala moto oyo, Yesu, ayaki apanzaki ba mesa ya mbeka na bango. Atalaki bango na kanda, abetaki bango. Abengana kibango, kotalisa maya eloko mokote.
The scriptures is his identification. Amen. He had no fellowship card. He belonged to no organization. Amen. But God spoke of him. That was his identification.
Makomi ezalaki kotalisa manaye. Azalaki na kalati ya lingomba mokote. Azalaki moto ye bongiseli mokote. Kasi Nzambe alobaki na tina naye. Yangonde ezalaki kotalisa manaye.
That's the genuine identification of God at any hour. It's his identification. That's what it is. The scriptures that's promised made identified by the characteristic of the promise, which is God, and God is the Word.
Amen.
And the characteristic of that promise being identified, that makes the believer. Amen. Jesus said so, and that settles it. Amen.
Yangonde kotali samaya solo solo ya Nzambe na tango nyonso. Yangonde kotali samana ye. Wanande oyo yango ezali. Makomi oyo etali samaki. Etali samina elembo ya elaka. Oyo ezali Nzambe. Pe Nzambe azali liloba. Pe elembo ya elaka. Yango oyo ezali kotali samapolele. Yangonde salaka mondimi. Yesu aloba kibongo. Pe yango ekati likambo. Amen.
Notice how we find out. The characteristics identify him. If he said if it doesn't do it, then don't believe me. Now, Jesus spoke that it would identify him.
Botala malamu, sikawa tomoni ete bilembo etali sakaye. Soki, alobaki soki esali yangote, boye bondi mangaite. Sikawa Yesu alobaki ete ekotali saye.
And now remember that in these days, these last days, said Hebrews 1:1, God in sundry times and diverse manners spoke to the fathers, to the prophets, in this last day has spoke to us through his son, Jesus Christ.
Pesika wabomika nisela. Ete na mikoloyo. Mikoloyo ya suka ndenge baebele moko moko elobi. Nzambe mbala mingi pe na lolenge mingi. Asolola ki na batata na minoko ya basakoli. Na mikoloyo ya suka asololi na biso na nzela ya mwana na ye, Yesu Kristo.
See, identification of God himself manifested in the same manner as he did in foretime, using his same characteristic. Amen.
Bomoni, kotali sama ya Nzambe yemoko emoni samaki na motindo moko. Ndenge asala ki na tango ya kala. Kosale la ka elembo na ye ndenge moko. Amen.
Notice, Hebrews 13:8 says he's the same yesterday, sundry times, today, and forever the same. His same manner, his same way, his same characteristic. Everything is the same. God, the unchangeable God, can no more get away from that characteristic than he get away from his commandment.
Botala, baebele zomi na misato mwambe lobi. Azali motindo moko lobi. Mbala mingi. Lelo pe libela motindo moko. Motindo moko na ye ya ezaleli. Motindo moko na ye ya esaleli, motindo moko na ye ya elembo, nyonso ezali, motindo moko, Nzambe. Nzambe oya bongwa na kate akokite kotangwa na elembo wana. Ndenge moko pe akoki kotangwa na mobeko na yete.
That's what he is the Word. He's the Word for the hour. He's the Word when he created the world, that was the Word. When he created man, that was the Word, his attributes. When he created Christ, that was God Emmanuel.
Yangonde ye azali. Azali liloba. Azali liloba apona tango. Azali liloba. Tango akela ki mokili, wana ezala ki liloba. Tango akela ki moto, wana ezala ki liloba. Misala na ye. Tango akela ki Kristo, wana ezala ki Nzambe, Emmanuel.
And when he made him a savior, that was his attributes. When he made him a healer, that was his attributes. See? It's the word always being identified. Yes. The identified word by the characteristic of God.
Hallelujah.
Notice the manner he never changes.
Petango akomisaki mobikisi, wana ezalaki misala na ye. Tango akomisaki mobikisi bokono, wana ezalaki misala na ye. Bomoni? Ezali tango nyonso liloba oyo ezali kotalisama. Liloba etalisami na nzela ya elembo ya Nzambe. Botala lolenge ya kosala. Ye tango nyonso abongwanaka ata mokete.
Look at the three men that come to Abraham sitting in his tent door that day. We look at him there for a few minutes. He'd come, he'd been called out of the land of Chaldeans and the city of Ur.
Botala batumisa toyo bayake pa ya Abraham. Oya fanda kine kuke ya ema na ye mokolowana. Tokotala ye kuna pona miniti moke. Asilaki ko benga mabima na mokili ya Kaladi. Na bakaladi na engumba ya Ulu.
He'd been turned out of his city by the commandment of God that he'd separate himself from all unbelief. That's the first characteristic of God. Yes. Separate yourself from unbelief.
Amen.
When he calls a man.
Asilaki kotika engumba na ye, na kotosa mitindo ya Nzambe ete akabwana na kozanga kondima nyonso. Yangonde elembo ya liboso ya Nzambe, kokabwana na kozanga kondima, na tango abengi moto.
And he gave him something that was absolutely, totally impossible to the natural mind to believe it. He said, Abraham, he was 75 years old and Sarah was 65.
Pe apesa kiye likambo moko oyo, na bosolo penza, na mobimba penza, ekokaki kondima mate, na mayele ya bomoto. Alobaki, Abraham, yayo, azalaki na mibu tuku sambo na mitano, pe Sarah, mibu tuku motoba na mitano.
That was his half-sister. They'd lived together all these years with no children. He said, I'm going to give you a son by Sarah, and he will, by him, I'll make you father of the many nations. Now, he believed it.
Bango, azala kingambo moko ndeko na ye ya mwasi, babika ki elongo mibunyo sowana kozanga bana. Alobaki, na kopesa yo mwana mobali na nzela na Sarah, pe ye na nzela na ye, na kokomisa yo tata ya bikolo mingi.
Time passed by, no change in Sarah. See, she was past the age, she was past the menopause, 65. She had went past that time. Abraham, 75, his body is good as dead, her womb is good as dead.
Tango elekaki, mbongwana tamokote kati na Sarah. Bomoni, asilaki koleka eleko yango. Asilaki koleka tango ya kobota ya mwasi. Mibutu kumotoba na mitano asilaki penza koleka tango yango. Abraham mibutu kusambo na mitano. Nzoto na ye silaki kukufa. Libumu ya mwasi na ye silaki kukufa.
But Abraham never staggered at the promise of God through unbelief. He kept believing because God said it and was persuaded if God said it, his characteristics will produce what he said.
Kasi Abraham atiaki tembe ata mokete na elaka ya Nzambe. Na kozanga kondima. Akobaki kondima po Nzambe alobaki yango. Pe andimi samaki. Soki Nzambe alobaki yango, bilembo na ye ekotalisa oyo ye alobaki.
Now we're supposed to be the children of Abraham. The seed of Abraham. On 25 years lapsed. No difference in Sarah, nothing, only she's older and stooped down, and he is also. But still Abraham believed it.
Sika biso to bengami kozala bana ya Abraham, momboto ya Abraham. Ekoba kibongo, mibuntuku mibale na mitano elekaki. Boke senyata mokete kati na sa. Eloko mokote, akoma ki bobele mobange koleka. Mokongo egumba mi, na mobali ndenge moko. Kasi Abraham azalaki kaka kondima yango.
One day, when God seen that his servant was determined to be an example for people of today, and through him he's going to bless the nations. One hot morning about 11 o'clock, three men come walking up to him.
Pe mokolo moko tango Nzambe amona kiete mosali na ye, akana kiko zala ndakisa pona bato ya lelo, pe na nzela na yende akopambola bikolo, na tongo moko ya moi makasi, na bangonga ya zomi na moko, bato misato bayaki epai na ye.
They talked to him, and he invited them in to sit down. There was something about him that seemed different from man. Spiritual things are understood by spiritual things. Notice, and they come up and sit down. Abraham looked him over. He said, "My Lord, what must he do?"
Basolola kina ye. Pe abianga ki bango bakota kufanda na kati. Ezalaki na likambo moko na bango oyo ezalaki ya kokesana na bato. Makambo ya molimo esosola maka na makambo ya molimo. Botala malamu, bapusanaki pe bafandaki. Abraham abwakaki miso epai na bango, alobaki nkolo na ngai. Asengelaki kosala nini?
Two of them went out and preached in Sodom, which is a modern testimony today. There's your three classes of people. Sodom and the church down in Sodom. Abraham, the elected, is not in Sodom. Two messengers are modern Billy Graham.
Mi balena bango bakendaki kotea na Sodoma. Oyo ezali lelo litato li ya mikolo oyo. Yangonde lolenge na bino misato ya abato. Sodoma na lingomba oyo ezalaki na Sodoma. Abraham moponami azali na Sodoma te. Batinda mimi bale, Billy Graham ya mikolo oyo.
And remember, of all the messengers to the church, there's never been a man ever went out in that church nominal out there ending his name with H-A-M before.
Na bomi kanisela, kati na batinda minyonso na lingomba ata moto mokote asila kotinda makuna na lingomba ya bibongiseliwana oyo kombo na Yesu kana H-A-M liboso. Yeah.
Then Finney, Sankey, Knox, Calvin, so forth, Billy Sunday and everything else, but never G-R-A-H-A-M or any ending with H-A-M, which means Father of Nations.
Ezalaki na Finney, Sankey, Knox, Calvin, bongo na bongo, Billy Sunday, naba mosusu, kasi ata mokete G-R-A-H-A-M, tomoko esuka na H-A-M, oyo lingi koloba tata ya bikolo.
There he went down there preaching. Look at the hour. Here's the make believers, unbelievers, and believers. These three men came, two of them, went down into the city of modern Billy Graham and Old Roberts down amongst the people preaching. The setting, Jesus referred to it.
Akende kikuna kotea, botala ngonga yango. Tozali na bandimi ya maloba, bazangi kondima pe bandimi. Batomisato oyo bayaki, mibale na bango bakende kikuna na ngumba, Billy Graham na Oral Robert. Ya mikolo oyu, kuna kati na bato, kote yaka. Likambo yango, Yesu alobelaki yango.
Notice, the elect was coming on, sitting on the outside, up here, Abraham and his group. And when this man that stayed with Abraham, watch him, he displayed the characteristic of God. For he said, "Where is Sarah?"
Botala, mopona miyazalaki koya, afandaki awa libanda, Abraham na etonga na ye, petango, moto oyo atikalaki na Abraham, botala ye malamu, atalisaki elembo ya Nzambe po alobaki, Sarah azali wapi.
Her name is Sarah day before, now it's Sarah, S-A-R-A-H. Said, "Abraham, not Abram, Abraham, where is thy wife Sarah?" Said, "She's in the tent behind you." Said, "I am going to visit you." Then Abraham listened to that speech. "I'm going to visit you according to the time of life."
Kombo na ye zalaki Sarai, mokolo moko liboso, sikawa ekomi Sarah, S-A-R-A, alobaki Abraham, Abraham te, Abraham, mwasi na yo Sarah azali wapi, alobaki azali kati na hema, sima na yo, alobaki na koyako tala yo, na bongo Abraham azalaki koyoka maloba yango.
And Sarah laughed as it was up her sleeve to herself and said, "Me old and my Lord old, that we shall have pleasure again like young men and women as far as human relationship perhaps has passed many years." Me, she laughed.
Pe Sarah sekaki, ndenge salemaki komunga munga, kati na yemoko pe alobaki, "Ngai mubange, kolo na ngai pe mubange. Tose pe alisusu lokola bilenge mibali pe basi, na oyo tali koyebana na nzoto. Tango mosusu esilaki koleka mibu ebele ngai asekaki."
And the man looking at Abraham Sarah in the tent behind him said, why did Sarah laugh, saying these, how can these things be?
Amen.
He identified himself.
Pe moto yango, atalaki Abraham, Sarah azalaki kati na hema, simana ye, alobaki, pona nini Sarah aseki pe alobi boye. Ndenge nini makambo oyo ekosalema. Ami talisaki polele ye moko.
And Abraham called him Elohim.
Amen.
Now, any of you Bible readers know that? Elohim, God, the all-sufficient one. See, identified in a human body that was eating the meat of a calf, drinking the milk from the cow, and eating bread and butter.
Pe Abraham abenga kiye Elohim. Sikawa, batangi nyoso ya Biblia kati na bino bayebi yango. Elohim, Nzambe. Oya kokana nyoso, bomoni. Atali sama kipolele kati na nzoto ya moto oyo azalaki kolia mosuni ya mwana ngombe. Komela miliki ya ngombe, pe kolia lipa na manteka.
Elohim identified the characteristics of God and Abraham called him God. What? He was identified. Elohim.
Elohim atalisaki polele bilembo ya Nzambe. Pe Abraham abengaki ye Nzambe. Nini? Atalisamaki polele. Elohim.
Jesus said in Luke's 17th chapter, when in the last days, God in sundry times, speaking by the prophets, in the last days by his son, now watch, he said, in the time when the Son of Man is being revealed.
Yesu alobaki na Luka mokapo ya zomi na sambo ete na mikolo ya suka Nzambe mbala mingi azalaki koloba na minoko ya basakoli na mikolo ya suka na nzela ya mwana na ye. Sikawa botala malamu alobaki na tango oyo mwana na moto akomonisama.
Watch, revealed, made known. In the last days, before the end time, when the Son of Man is being revealed, this setting of Sodom will return again.
Botala malamu, komoni sama, koyebana na mikolo o yasuka, libosona tango yasuka, tango mwana na moto akomoni sama, likambo oyo ya Sodoma ekozonga lisusu.
As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man when he is being revealed, made known to the church, to the elect, not to Sodom or the Sodomites or the ones down in Sodom, to the elected.
Ndenge salema kina mikolo ya Sodoma, eko salema pebongo na boye ya mwana na mutu, tango ako moni sama, ako yebana na lingomba, na baponami, na Sodoma to na batu ya Sodoma te, to baoyo bazalaki na Sodoma na baponami.
Abraham was the elected, and the royal seed of Abraham is the believers through Christ Jesus, the Word, and the elected. And when the Son of Man is being revealed, that setting would be again.
Abraham azalaki mo ponami pe mboto mokonzi Abraham ezali bandimi na nzela ya Kristo Yesu liloba pe ezali baponami. Petango mwana na moto akomoni sama likambo yango ekosale malisusu.
Look at the world today. If it ain't a common Sodom and Gomorrah, I ever seen one. Sodom and Gomorrah. Look at the church like Lot, sitting there and is grieving his righteous soul as he seen the sins of Sodom.
Botala mokili lelo, soki ezali penza Sodoma na Gomorrah te boye na tikala komona moko te. Sodoma na Gomorrah, botala lingomba. Lokola lota, oyo afandaki kuna pe molimo na ye, ya moyenge benezalaki koyoka mawa, tango azalaki komona masumu ya Sodoma.
A many minister sitting in his, a fine man, sitting in his study, getting up his texts and so forth, look out on the street and seeing women with shorts on and immorality and things going on like that, he can't say nothing about it. His organization had put him out.
Batei mingi bafandi katina. Moto moko malamu afandi na biro na ye, azali kobongisa litea na ye pe bongo na bongo. Akobwaka miso libanda pe amoni basi balati bakupe pe bilamba ya soni nyonso wana. Pe makambo kosale makandenge wana, akoki kolobela yango te. E bongiseli na ye kolongola ye.
Lot didn't have the audacity to stand up for that which is right. So is a modern Sodom and Gomorrah today, but there's some of those who are outside of Sodom that's born out there, not by the will of man, but by the will of God and the seed of God.
Lota azanga kimpiko ya kozwa ngambo ya likambo oyo ezalaki malamu. Ezali pe bongo na Sodoma na Gomora ya mikoloyo. Kasi ezali na bamosusu oyo bazali libanda na Sodoma, ba oyo babotami libanda na yango. Na mokano ya motote, kasi na mokano ya nzambe pe, momboto ya nzambe.
What's the identification there? Not just the preaching, but the sign identified the word of God made flesh in a man. The setting returns back just as it was, and it's exactly that day.
Botala malamu kotali sa mapolele kuna, bobele matea te kasiele mboetali sa kili lobana nzambe oyo ekoma kinzoto kati na moto. Likambo yango ezali kozonga lisusu kaka ndenge sale maki. Pezali penza mokolo yango.
Everything is perfect. Everything's set right in line. Wish we had time to continue on in a few minutes, but we haven't. So we'll hurry. This setting is to be replaced again in the last days.
Makambo nyoso ebongibe, makambo nyoso etiami penza la molongo. Soki tokokaki kozala na ntango ya kokoba na likambo yango ba miniti moke, kasi tozali na yango te. Bongo tokosala nokinoki. Likambo yango esengeli kosale malisusu na mikolo ya suka.
Now, Hebrews 10:1, God in sundry times by the prophets identified himself, and in the last days identified himself through the Son, making him Hebrews 13:8 the same yesterday, today, and forever.
Sikawa baebele zomi moko nzambe mbala mingi na minoko ya basakoli amitalisaki polele yemoko pe na mikolo ya suka amitalisi yemoko na nzela ya mwana kokomisa ye baebele zomi na misato mwambe mutindo moko lobi lelo pe libela.
Notice God in sundry time spake to Moses. And now remember, he identified himself by a light, a pillar of fire, in a burning bush. That's how he did it in sundry times.
Botala, nzambe mbala mingi, asolola kina Mose, pesikawa bomikanisela. Amitalisa ki polele yemoko na nzela ya pole. Likonzi na moto na nzete epelaka moto. Ezali lolenge wanande asalaki yango mbala mingi.
And he spake to Moses, and that light, what did it do? It produced the characteristic of God. It spoke the word.
Amen.
Pe asololaki na Mose. Pe pole wana esalaki nini? E botaki elembo ya nzambe. E lobaki liloba.
I heard the moans of my people down in Egypt. I have seen their groans and heard their cries. And I remember my word. I'm come down, a pillar of fire, a light, to go and to deliver the people. I'm sending you, Moses.
Na yoki kolela lela yalibota na ngai kuna na Egypto. Na sili komona konguluma na bango pe koyoka kolela na bango. Pe na mikaniseli liloba na ngai. Na kokita. Likonzi na moto, pole, pona kokende kosiko la libota yango. Na tindi yo Mose.
What's the characteristics of God? Picked up a handful of dust and throw it into the air and it turned into fleas. The creator. Characteristic of God was in Moses.
Botala malamu bilembo ya nzambe. Azwaki liboke ya putulu na loboko pe abwakaki yango na likolo. Pe ekoma kisili. Elembo ya nzambe mokeli ezalaki kati na Mose.
And Moses spoke in Deuteronomy 18:15 and said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. Now watch, that's the word again. Characteristic. God speaking through Moses, tell him that the Lord would raise up one like him.
Pe Mose alobaki na Deuteronome zomi na mwambe zomi na mitano. Pe alobaki Yawe nzambe na bino akotele misa mosakoli moko lokola ngai. Sika wabotala malamu, ezali lisusu liloba, elembo. Nzambe azali koloba na nzela ya Mose, koyebi sabango ete kolo akotele misa moko lokola ye.
Now notice how Jesus' characteristics identified him to be this promised word. When Moses said it would be, the character of Jesus identified it.
Sikawa, botala ndenge bilembo ya Yesu etalisaki ye polele lokola liloba oyo elakamaki. Tango Mose alobaki ete ekosalema, ezaleli ya Yesu emonisaki yango polele.
Notice now, the Lord your God, that's the word, shall raise up a prophet like unto me. Whoever won't believe that prophet be cut off from among the people.
Botala sikawa. Yawe nzambe na bino, wana ezali nde nzambe, wana ezali loba. Ako tele misa mosakoli moko lokola ngai. Moto nyonso ya kondima mosakoli yangote, ako longola makati na libota.
Now watch, when Jesus come, then what kind of a characteristic was he to have? See? Notice. Now, the promised word. He was promised to be a prophet like Moses.
Sikawa. Botala malamu. Tango Yesu ayaki boye elembo ya lolenge nini esengala kina ye kozala na yango. Bomoni. Botala sikawa liloba elakamaki. Alakamaki kozala mosako lilokola Mose.
Now they had all kinds of teachers, all kinds of rabbis. They hadn't had a prophet for 400 years since Malachi. And now all at once here comes a man on the scene.
Sikawa bazalaki na lolenge nyonso ya balakisi, lolenge nyonso ya balabi. Bazanga ki kozala na mosakoli na mibu kama mine. Longwa tango ya malaki. Pe sikawa na mbala moko, tala moto moko ayeko mimonisa.
Now there was a fisherman, two of them, sons of a man, and one of his name is Andrew, and the other's name is Simon. They've been told by their father that how to watch in the days. There have been lots of false things raised up.
Sikawa ezalaki na molobi mbisi moko mibale na bango bana ya motomoko. Moko na bango kombo na ye Andele. Pe mosusu kombo na ye Simona. Tata na bango ayebisaka bango lolenge nini kosenzela makambo na eleko na bango. Makambo mingi ya lokuta esilaka komonana.
The old man, I read a little book one time where it might have been fiction, I don't know, that he said, sons, now, just before the coming Messiah we're all looking for, there will be a time where there'll be all kinds of things happening.
Mubange ango, natanga kabuku moko, mbala moko, esika oyo, eukai kozala tango mususu lisapo, na ebite, ete lobaki, bana nangai, sikawa, liboso penza ya boye ya masia, lolenge biso nyonso tozali kozela ekozala tango moko oyo makambo ndenge na ndenge kosalema.
But the way you'll know this Messiah, he will be according to the scripture. He will be a prophet because the word of God said he is a prophet.
Amen.
Kasi lolenge boko yeba masia yango akolongo bana na makomi akozala mosakoli poli loba na Nzambe elobaki ete azali mosakoli.
Andrew heard John. Well, the only thing John was doing was just prophesying. You know, Jesus said, you did walk in John's light, but I have greater light than John. I have a greater identification than John. For the works the Father give me to do, they testify me.
Andele yokaki Yohane. Eh, likambo semoko oyo Yohane azalaki kosala, ezalaki kosakola. Boyebi Yesu alobaki. Botambola ki penza na pole ya Yohane, kasingai nazali na pole monene koleka Yohane. Nazali na kotali sama monene koleka Yohane. Pamba te misala oyo tata, asili ko pesa ngai kosala, yango ezali ko tato la natina na ngai.
John just preached. He just forerun. He didn't do any miracles or any characteristics of God for the promise, but here come Jesus with that characteristic.
Yohane atea ki bobele kotea. Ayaki bobele liboso asalaki ekamwiseli mokote, to elembo ya Nzambe mokote, kokana na elaka. Kasi tala Yesu aye na elembo yango.
Simon went out to hear him one day. And as soon as Simon maybe went out with Andrew, Andrew had been attending all along. But Simon, when he come into the presence, now listen to his closing.
Sikawa akendeki koyoka ye, mokolo moko pe, bobele tango, tango mosusu Simona akendeki na Andele. Andele azalaka kokende koyoka ngonga nyonso oyo. Kasi Simona tango akomaki liboso na bozali. Sika boyoka pona kusukisa.
When he come into the presence of Jesus, Jesus looked at him. He said, your name is Simon, and you are the son of Jonas. See, the characteristic of what was promised was identified in him.
Tango akomaki liboso na bozali na Yesu, Yesu atalaki alobaki. Kombo na yo Simona, pe ozali mwana ya Yona. Bomoni, elembo ya likambo oyo elakamaki etalisamaki polele kati na ye.
That man could not sign his name. The Bible said he was both ignorant and unlearned. But it was such an identification that he quickly renounced all of his unbelief. And he said, that's the Messiah that we've looked for. All right, he believed it.
Moto yango ayebaki kokoma kombo na ye te. Biblia elobi ete azalaki mohinga pe atanga te. Kasi ezalaki kotalisa mapolele penza. Kino noki noki atikaki kozanga kondima na ye nyonso pe alobaki. Wana nde Masiya oyo tozalaki kozela. Malamu, andimaki yango.
There was one standing there by the name of Philip who ran around the city of the hill, the country, about 15 miles and got a friend, come back the next day with him by the name of Nathaniel.
Ezalaki na mususu oyo azalaki wana na kombo ya Filipo, oyo akendeki mbangu na ngambo mususu ya engumba, na ngomba na ekolo, pe na kilometre 24 pe azwaki moninga moko, ayaki na ye mokolo elandaki, kombo na ye Nathanael.
He found him under a tree praying. He said, come see who we found. Jesus of Nazareth, the son of Joseph. He said, now, could there be any good thing come out of Nazareth, out of that bunch of low-class people down there? He said, come and see.
Akutaki ye na se yanzete, azalaki kobondela, alobaki. Yaka kotala nani oyo tosili komona. Yesu ya Nazarete, mwana ya Yosefu. Alobaki, atika. Eloko ya malamu ekoki penza kobima na Nazarete. Kati na bato pamba wana, alobaki. Yaka komona.
That's the best remark a man can make. Don't stay home and criticize. Come and find out. Search the scripture. Come see.
Wanande malamu koleka. Wanande maloba malamu ya koleka. Oyo moto akoki koloba. Kotika na ndako te pona koloba mabe. Yaka koyeba. Luka na makomi. Yaka komona.
On the road around, they walked around talking about what had been taking place, how he told him about Simon being made known by him, his father, and so forth.
Nzela bazalaki koya, bako solola na tina na makambo oyo ezalaki kosalema, ayebisaki ye likambo ya Simona ndenge nini, ayebaki ye, na tata na ye pe bongo na bongo.
Then when he come up into the line, might have been a prayer line, might have been out in the audience, I don't know. But wherever he come and Jesus laid eyes on him the first time, he said, behold an Israelite in whom there's no guile.
Bongo tango akota kina molongo. Ekokaki kozala tango mosusu molongo ya mabondeli. Ekokaki kozala tango mosusu libanda na liangani na ebite. Kasi esika nyonso oyo ye ayelaki, Yesu abwakaki miso likolo na ye mbala ya liboso. Alobaki, tala mo Isalaele. Oyo bokosi ezali kati na yete.
He said, Rabbi, when did you ever know me? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. That was identification of the characteristics of the anointed God.
Alobaki labi, tango nini oyebaki ngai. Alobaki, liboso Filipo abenga yo, tango zalaki na se yanzete, na monaki yo. Wana ezalaki kotali sa mapolele ya bilembo ya mopakola minzambe.
He said, Rabbi, you are the son of God. What was it? His characteristics identified him. He knowed by the scripture that that was that anointed man, God anointed in flesh. God was in Christ, reconciling the world to himself. He said, Rabbi, you are the son of God. You're the king of Israel.
Alobaki, labi. Ozali mwana na nzambe. Ezalaki nini? Bilembo na ye talisaki ye polele. Ayebaki na nzela ya makomi ete ezalaki mopakolami yango. Nzambe apakolami kati na nzoto. Nzambe azalaki kati na Kristo. Kozongisa mokili na boyokani na ye moko. Alobaki, labi. Ozali mwana na nzambe. Ozali mokonzi ya Isalaele.
Jesus said, because I said that, you believe me, you'll see greater than this. Now there was those who stood by didn't believe that. They said, this man's Beelzebub, he's a fortune teller.
Yes, alobaki, pona lobi bongo ndiminga, okomona makambo minene koleka oyo. sikawa ezalaki na baoyo bazalaki wana pe bandimaki yango te. Balobaki, moto oyo azali na Belezebula, azali moto na soloka.
Jesus said, I forgive you for that. But when the Holy Ghost has come to do the same thing, one word against it will never be forgiven. In this world or the world to come.
Yesu alobaki, nalimbisi bino pona yango. Kasi tango Molimo Santu akoya kosala makambo yango moko, liloba moko kotelemela yango ekolimbisa matamu kete. Na ekeke oyo, to na ekeke koya.
See, the atonement wasn't made yet. See, there couldn't be, you can't be cast into hell before you come to judgment. This nation wouldn't do that. God won't either.
Bomoni, mbondi pona masumu esale maki na inote. Bomoni, ekokaki kosale mate, okokite kozalana, okokiko bwaka manali felote liboso na yo koleka na kosambi sama. Ekolo oyo ekokiko sala yangote, nzambe pete.
See, you're in a place waiting in chains of prison until you receive judgment. And you see, he could not send them away because the atonement wasn't made yet.
Bomoni okozala na esika moko kozelaka na minyololo ya boloko kino okosambi sama. Pe bomoni, akokaki kobwaka bango mosika te. Po mbondi pona masumu esalemaki na inote.
But after his death, burial, and the token came forth from the blood, the Holy Ghost, then to speak against that, it's an unpardonable sin. Just one word's all he had to say against it. And there's never forgiveness nowhere. One word against it. See, what a great thing it is.
Kasi sima na kufa na ye kokundama pe elembo kotia malongwa na makila Molimo Mosantu na tango wana kolobela yango mabe ezali lisumu ekoki kolimbisa mate. Kolobela yango mabe bobele na liloba se moko ekoki na yango. Na tango wana kolimbisa ma ata mokete ekozala esika moko. Kolobela yango mabe na liloba moko, bomoni, ezali penza likambo moko monene.
Now, so then we find out again, this identified him as the anointed Messiah, God in Christ, the atonement for the last days, Christ making the atonement for the last days. Now, to Nathanael, he believed it and recognized it.
Sikawa na bongo tomoni lisusu ete likambo yango etalisaki ye polele lokola mopakola mi masia nzambe kati na Kristo mbondi pona masumu na tango ya suka. Kristo azali kosala mbondi pona masumu na tango ya suka. Sikawa pona Natanaele andimaki yango pe ayebaki ye.
There's a little woman come out to the well one time up at Sychar, a city of Samaria. Jesus had need to go by there when he's on his road down, right down the hill from Jerusalem, right into Jericho. But he went around over by Samaria. He said he had need to go. The Father led him over there. When he goes over there, he sent the disciples away and sat down wondering, I guess, what it was.
Ezalaki na mwa mwasimoko oyo ayaki na libulu ya mai, mokolo moko na sikare, engumba moko ya Samaria. Yesu azalaki na posa ya kolekela kuna. Tango azalaki kokende na nzela na ye, kokita ngomba longwa na Yerusaleme pona kokende na Yeliko. Kasi alekaki na nzela ya Samaria, alobaki ete azalaki na posa ya kokende. Tata akambaki ye na nzela wana. Tango akomaki kuna atindaki bayekoli mosika. Afandaki kobanza banza na kanisi na tina na likambo yango.
I remember St. John 5:19, Jesus said, verily I say unto you, the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. I remember he never did one miracle, not when he heard it, while he's seen it. The Son does nothing until he sees the Father doing it first.
Sika abomi kanisela, Santu Yohane mitano zomi na libwa, Yesu alobaki, solo nazali koloba na bino mwana akoki kosala likambo moko te na ye moko, bobele likambo oyo amoni zata kosala. Sika wabomi kanisela, asala kie kamu iseli ata moko te, ezalite tango ayoka kiyango, kasi tango amona kiyango. Mwana asala kailoko moko te kino, akomona tata kosala yango libuso.
See, that showed what he was, that prophet, God prophet. More than a prophet, he was God. All that the prophets was in him, plus the prophets just had a portion of word. He had all the word. He was the word in his fullness.
Bomoni yango italisaki oyo ye azalaki mosakoli yango. Nzambe mosakoli. Koleka mosakoli. Azalaki nzambe. Nyonso oyo basakoli bazalaki kati na ye. Pe bakisa. Basakoli bazalaki bobele na eteni ya liloba. Ye azalaki na liloba nyonso. Azalaki liloba na litondi na yango.
But notice God in sundry times spoke in divers manners through little portions. In this last day, the fullness of the word has come. In His Son, Christ Jesus, God made flesh among us.
Kasi botala malamu, nzambe mbala mingi, asololaki na lolenge mingi na nzela ya biteni mike mike, na tango oyo ya suka litondi ya liloba esiliko ya kati na mwana na ye, Kristo Yesu. Nzambe alati nzoto longona biso.
This little woman, ill-famed, we call her sometimes a prostitute. Maybe the child been turned out on the street. Sometimes like now, it ain't altogether juvenile delinquents, it's parent delinquents, letting the little lady get out and act like that. Maybe a beautiful little woman. She walked up there to get a bucket of water about 11 o'clock.
Elenge mwasi oyo ya bomo imabe, tobenga kaye tango mosusu mwasi ya ndumba, tango mosusu mwana yango abwaka maki na balabala, tango mosusu lokola lelo, ezalaka penza kobeba ya bilengete. Ezalaka nde kobeba ya baboti. Kotika elenge mwasi kobima pe kosala makambo ndenge wana. Tango mosusu elenge mwasi kitoko. Akendeki kuna pona kotoka katini ya mai na bangonga ya zomi na moko.
Now remember, if he's ever in the Orient, they haven't changed one bit. It's still the same custom. The women go out, the virgins go early to the well and get their water. A prostitute or ill fame cannot go with them. They won't mix together.
Sika abomi kanisela, soki bosila kokene na bamboka ya ebimelo na tango, babongoli yango ata mokete. Ezali bobele mimesano moko yango. Basi bakendeke kuna, bangondo bakendeke na libulu ya mai na tongo tongo pona kotoka mai. Mwasi ya ndumba to ya bomo imabe akoki kokende longo na bangote. Basangana kate.
She had to come out after the rest of them got through. She come maybe weary. Maybe she had that new boyfriend or husband that night. She come out, had this water pot. She set it down, put the window down to let it down. She heard a man say, bring me a drink.
Yeah, sengela kiko kende kuna sima na ba mosusu kosilisa. Ayaki tango mosusu asili kolemba, tango mosusu azwaki elenge mobali molonga ni yasika, lokola mobali na ye ya butuana. Ayaki azalaki na mbeki ya mai. Akitisaki yango, abongisaki yango etokeli. Pona kokitisa yango, ayokaki moto moko koloba. Yelanga mai ya komela.
She looked over and she seen a middle-aged man standing there, kind of gray in his beard. He's only about 30 years old, but the Bible said he looked 50. Thou art a man not over 50 years old. Say you've seen Abraham. He said, before Abraham was, I am.
Abwaka kimiso pe amona kielenge mobali moko atelemi wana na mandefu na ye amwa pembe. Akokaki koza na mibu soko tuku misato, kasi Biblia elobiete azalai komona lokola na mibu tuku mitano. Okokisi na ino mibu tuku mitano te bongo olobiete omona Abraham. Alobaki, liboso Abraham azala ngai na zali. Bomoni?
See, they didn't understand it. He was shaking them parasites off of him. Today we have to beg and plead and pat and beg and persuade and promise Christians to come to church. If they come to church, we'll do so and so.
Bomoni, basosolaki angote, azalaki kolongola bagoi goi wana musika na ye. Lelo yo tosengeli kobondela, kobembelisa, kolete, kobondela, kondimisa pe kopesa bilaka na bakristo po baya na losambo. Soki baye na losambo, tokosala boye na boye.
Jesus, when he was on earth, he had too many with him. He looked around and seen the congregation, he wanted to get rid of them. He said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.
Yesu tango azalaki na mokili, azalaki na bato mingi koleka elongona ye. Atalaki nzinga nzinga pe amoni liyangani. Alingaki kokabwana na bango, alobaki. Soki bolei mosuni ya mwana na moto te pe bomeli makila na yete.
Could you imagine a doctor sitting out there? Why, said, this man wants us to be a human vampire. Drink his blood? Nonsense. All you people walk away and leave that crazy man alone. They walked away.
Bukokiko kanisa munganga oyo azalaki wana. Eh, alobaki. Moto oyo alingi ko komisa biso bameli makila ya bato. Komela makila na ye, bolema. Bino nyoso bokende na bino pebo tika moto ya liboma wana.
He never explained it. He didn't have to explain it.
Amen.
He shakes your face sometimes to see what you'll do. And he's doing the same thing in this day. Just let it seem spooky to you a little bit. To see where you stand, whether you really believe.
Alimbola ki yango atamo kete. Azala ki natina yako limbola yangote. Mbala mususu alingisa akondimana bino. Pona komona nini boko sala. Pe azaliko sala likambo yango moko leloyo. Iyo. Kotika yango komona alokola elima mua moke epaina yo. Pona komona esika nini yo otelemi. Soki ondimi penza.
Remember, them disciples, foreordained by God, never moved. They couldn't explain it either, but they didn't want to move. Then he comes again, he said, all that congregation walked away, thousands.
Bomi kanisela ba yekoli, babongisa makali boso na nzambe. Baningana ki atamo kete. Bakoka ki kolimbo la yango pete. Kasi baboya ki kokende. Na simaya ki lisusu alobaki. Lianga ni mubimba yango, koto na koto bakendeki.
He said to the 70 sitting there, these ministers, they'd ordained to go out and preach before him. He said, I'll give them a shake to see where they're at. So he said, wait, what do you say when you see the Son of Man ascending up into heaven from whence he come?
Alobaki na bantuku sambo, oyo bafanda ki wana batei na ye, oyo abongisa ki bango po na kukende kotea liboso na ye. Alobaki, na koningisa bango po na kumona esika nini bazali. Bongo alobaki, Bokoloba nini tango bokomona mwana na moto kobuta na likolo esika utaki?
A Son of Man ascending into heaven, we fish with him. We lay on the riverbanks with him. We eat with him. We see the manger he was born in. We know his mother, his brothers. And this Son of Man ascending up from where he come from Nazareth. This is a hard saying. They walked away too.
Mwana na moto komata na likolo? Toloba kambisi elongo na ye. Tolala kana libongo ya ebale elongo na ye. Toliaka elongo na ye. Tomona ki elielo ya bibwele esika abota maki. Toyebi mama na ye, bandeko na ye. Bongo mwana na moto oyo nde akomata likolo esika utaki. Autana na Nazareth. Maloba oyo ezalaki makasi. Bakendeki na bango pe.
They said, we can't see this, you see. What happened? Never moved them disciples. They couldn't explain it. All of them walked away. He never explained it. He didn't have to.
Balobaki, toko kiko soso la yangote. Bomoni, likamboni ni esale maki? E ningisa ki baye koli yango atamo kete. Bakoka kiko limbo la yangote. Bango nyoso bakende kina bango. Alimbo la ki yango atamo kete. Asenge la kite.
Today we got hotbed plants. Call Christians. Somebody have to spray and baby and humor. And, will you give me fellowship? Will you cooperate? Will you do this? Oh, you bunch of hotbed plants.
Yeah.
We need some genuine Christianity. Born of the Spirit of God. And undertake no cooperation, no nothing else. They don't want nothing.
Lelo tozali na milona ya ba pepiniere. Oyo ebenga mi ba Kristo. Moto oyo bosengeli ko bwakela ye mai. Ko bondela ye. Ko sepelisa ye. Pebo kolinga kozala na bonde konangai, bokolinga koyokana nangai, bokolinga kosala boye. Oh, bozali penza etonga ya milona ya pepiniere. Tozali na posa ya bokristo ya solo solo. Baoyo ba botami na molimo ya nzambe. Pe yango ezali na tina ya boyokani moko te. Eloko mosusu te. Bazali na posa ya eloko moko te.
Jesus turned, looked to them disciples, said, will you go too? You want to go also? He said, I've chose 12 of you and one of you is the devil. Why don't you go also?
Yesu abaluka ki atala ki ba yeko liyango pe alubaki. Bino pe bolingi kende. Bolingi na bino kende pe. Alubaki. Na pona ki bino. Zomi na mi bale kasi moko na bino azali zabolo. Pona nini bino pe boke ite.
Then Peter said those memorial words. Lord, where could we go? We are persuaded. We know that you are the identified fountain of life. You have the word in it only. We are persuaded.
Bongo petela lobaki malobaya lokumu oyo. Nkolo tokende wapi? To silikondi mapenza. To yebi ete yo ozali liziba ya bomo yetalisa mipolele. Ozali na liloba. Pebo bele yango tondimi penza.
This little woman standing there said, bring me a drink. She said, it's not customary. We got segregation. You don't have no such a thing here. He let her know right quick that there's no difference between the Jew or whatever it was. He was God.
Mwa mwa siyoyo azalaki wana, ye alobaki, ye langai mai ya komela. Alobaki, ezali momesano te, tozali na bokabwani, tozala kana makambo ya ndenge wana wate. Ayebisaki ye mbala moko ete, bokese ni ezali te kati na Moyuda to eloko soko nini. Azalaki nzambe.
He said, go get your husband and come here. She said, I don't have a husband. He said, you told the truth. You've had five, and one you're living with now is not yours.
Alobaki kende kobenga mobali na yo pe yakawa. Alobaki nazali na mobali te. Alobaki olobi solo. Uzalaki na bango mitano pe ye oyo zali kobika na ye sikawa azali ya yo te.
What's that woman? Something happened. That little predestinated seed down in her heart. When he said that to those Pharisees, look at him. It just blacked out what they professed. They professed to be Christians. They professed to be followers. They professed to love him. But when the truth came, it blacked them out.
Sika botala mwasi yango. Likambo moko esalemaki. Mwa momboto ebongisa maliboso. Ezalaki na motema na ye. Tango alobaki yango na bafalisai. Botala bango. Ba bebisaki penza lokumu ya makambo bazalaki kotatola. Batatola kiete bazali ba Kristo. Batatola kiete bazali ba landi. Batatola kiete balinga kaye. Kasi tango solo yaki. E bwaka kibango na molili.
But when this come, it broke the life. It took the blackness out and made it all white. Said, where? She said, sir, I perceive that you are a prophet. Now we haven't had one for 400 years. See? I perceive that you are a prophet.
Kasi tango oyu e yaki. E pesa ki bomoi. E longola ki molili pe. E komisa ki yango nyonso pembe. Alobaki. Wapi. Alobaki. Misye. Na moni ete ozali mosakoli. Sikawa tozwa na ino moko te na mibuka mamine. Bomoni. Na moni ete ozali mosakoli.
Now we know that when the Messiah cometh, his identification will be that kind of a characteristic. He'll tell us these things.
Sikawa to yebi ete tango masia koya, kotalisa mana ye kozala elembon yalo lenge wana. Ako yebi sabiso makambo oyo.
He said, I'm he that speaks to you. Yeah. And upon that she dropped the water pot, went into the city and said, come see a man who told me the things that I've done. Isn't this the very characteristic of the anointed Messiah, which is the word that knows the thoughts that's in the heart? Isn't this the Messiah? Oh, man.
Alobaki, nazali ye oyo azali koloba na yo. Pena yango abwaka kimbeki ya mai na ye. Akendeki na engumba pe alobaki. Boya kotala moto oyo ayebisinga ayi makambo na sila kosala. Oyo nde penza elembo ya mopakola mimasia oyo azali liloba. Oyo ayebi makanisi, oyo ezalaka kati na motema, boyete. Oyo nde masia te. Oh, la la.
Look, the woman with the blood issue, he was identified to her by his characteristic that he was the Messiah. The woman with the blood issue identified him the word.
Botala, mwasi ya litanga ya makila, atalisa makipolele pai na ye mwasi na elembo na ye. Ete ye azalaki masia, mwasi ya litanga ya makila ayebaki ye, liloba.
Hebrews 4:12, the Bible said that the word of God is powerful than a two-edged sword and a discerner of the thoughts that's in the heart. How many knows that?
Amen.
Amen.
Baebele mine zomi na mibale, Biblia elobi ete, liloba na nzambe ezali na nguya koleka mopanga ya mino mibale, esosola kamakasi oyo ezali na motema. Batoboni bayebi yango na molimo.
That's what the word is. You believe he was the word?
Amen.
You believe he's same yesterday, today, forever?
Amen.
That settles it. Do you believe that?
Yango nde oyo liloba ezali. Bondimiete azalaki liloba. Bondimiete azali motindo mokolo bilelo pe libela. Yango ekati likambo. Soki bondimi yango.
Notice. This little woman said, if I can just touch him, I don't care how much they say about him, I believe that he's just what he said he was. If I can touch him, I'll be made well. So she slipped through and touched him, went back in the audience.
Botala, mwamwa si oyo alobaki. Soki na koki bobele kosimba ye, ata bato balobi boni mpona ye, etali ngai te. Ngai nandimi ete azali penza oyo alobaki ete azali. Soki na koki kosimba ye, na koyoka malamu. Na bongo amikoti saki pe asimbaki ye. Azonga ki na yanganelo.
Jesus stopped and said, "Who touched me?" And Peter tried to make him out like he was an erotic. He said, "Why, everybody, don't say things like that. Why, they won't know what to think about you. A man of your status," and then say, "Who touched me?" "Everybody's touched me." He said, "But I perceive I've gotten weak. Virtue's gone from me." Know something had happened.
Yesu atelema ki pe alobaki. Nani asimbingai? Pepe telo amekaki kolobela ye lokola soko azalaki liboma. Alobaki, bato nyonso, koloba makambo ya ndenge wana te. Bakoyeba te nini kokanisa na tina na yo. Moto ya lokumu lokola yo na sima oloba, nani asimbi ngai? Bato nyonso bazali kosimba yo. Alobaki, kasi na yo kiete na lembi, nguye ebimi kati na ngai. Ayeba kiete, likambo moko esalemaki.
Now look what comes the next great shock. He looked around until he found her. And he told her condition that her faith had saved her. He was identified as the Word of God, knowing the secrets of the heart. Oh my. The Word discerns the body, discerns the heart.
Sikawa botala. Botala likambo elandaki, likambo yako kamwa makasi. Atambusa kimiso kino amona kiepe. Ayebisaki ye likambo na ye. Kondima na ye yebisaki ye. Azalaki atalisamaki polele lokola liloba na Nzambe. Koyebaka basekele ya motema. Oh lala. Liloba esosolaka nzoto, esosolaka motema.
Now just a moment in closing. Now as Hebrews 13:8 is true. He's the same yesterday and forever. Do you believe that? Now, I'm omitting a lot here, I should say.
Sikawa bozela bobele mwamoke pona kusukisa. Sikawa lokola baebele zomi na misato mwambe ezali solo, azali motindo moko lobi lelo pe libela. Bundimi yango? Sikawa nakutika makambo mingi, oyo nasengela ki kolobawa.
Then his character will identify him now in this present time, if he's the same yesterday, today, and forever, just like he was then. Is that right? He's promised it. And remember, his characteristic is his identification. How many understands it? Raise your hand. His characteristic is his identification.
Na boye ezaleli na ye ekotalisa ye polele sikawa na tango oyo. Soki azali motindo moko lobi lelo pe libela, lokola azalaki na eleko wana. Ezali solo? Alakaki yango, pe bomi kanisela, elembo na ye ezali kotalisama na ye. Bato boni basosoli yango, botombola loboko. Elembo na ye ezali kotalisama na ye.
Like those who came from Emmaus, is to say this. Jesus had been crucified. All of them are sad. They was in the grave. Now they said somebody come and stole him. One day he walked out of the bushes and walked along with him as he went over to Emmaus.
Lokola baoyo bautaki na Emmaus, na koloba boye, Yesu asilaki ko baka mana ikulusu, bango nyonso bazalaki na mawa, bautaki na nkunda. Sikawa balobaki, moto moko ayaki koyiba ye, mokolo moko abimaki mpwasa na lisobe pe, atambolaki elongo na bango, lokola azalaki ko kende na Emmaus.
And they say, he said, why are you so sad? He said, well, you're just a stranger here. And then when he got him inside, he did something just like he did it before his crucifixion. It was his characteristic of doing it that way. And they quickly recognized by his characteristic that that was the same Jesus that had been crucified. Amen.
Peba alobaki, alobaki, pona nini bozali na mawaboye. Alubaki, yo zali penza mupaya awa. Na simatango amemaki bango na kati. Asalaki likambo moko bobele ndenge, asalaki yango liboso ya kobaka mana ye na ikulusu. Ezalaki elembo na ye ya kosalaka yango bongo. Pembala moko basosolaki na elembo na ye. Ete wana ezalaki Yesu moko yo asilaki kobaka mane kulusu. Amen.
God has raised him up from the dead, and today his characteristic is the same as it was then. Yes. And the returning of the days of Sodom, as Jesus prophesied, the same things to take place when the Son is being revealed to the people.
Nzambe asikusaki elongwana bakufi. Pelelo oyo elembo na ye ndenge yango motindo moko ezalaki na eleko wana. Peko zongisa mai ya mikolo ya Sodoma ndenge Yesu asakolaki likambo yango moko esengeli kosalema tango mwana akomonisama na bato.
It's identification of his characteristic. Hebrews 4:14 and 15. He is now our high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, just like he was then. Do you believe that?
Amen.
Our infirmities touch him.
Ezali kotalisa mapolele ya elembo na ye baebele mine zomi na mine pe zomi na mitano. Azali sika wa nganga nzambe mokonzi na biso oyo akoki koyoka mawapo na bolembu na biso. Kaka ndenge azalaki na eleko wana. Bondimi yango, bolembu na biso eyokisaki ye mawa.
Well, if it would touch him, how would he act? If he's the same yesterday, if every characteristic could be the same, then he'd act like he did when the woman touched his garment. You believe that?
Soki eyokisi ye mawa, akosala ndenge nini, soki azali motindo moko lobi lelo pe libela, elembo na ye kozala motindo moko, na bongo akosala lokola asalaki tango mwasi wana asimbaki elamba na ye. Bondimi yango?
He ever lives. He is ever lives, and his characteristics still identify him today as he was then. Do you believe it? With all your heart?
Hallelujah.
God identified by his characteristic identifies him. Let us bow our heads.
Azala kalibela na bomoi. Azali libela na bomoi. Pebile mbona ye ezali seko talisa ye polele lelo. Lokola azala kina eleko wana. Bondimi yango na motema na bino mobimba. Nzambe atalisa mi polele na elembo na ye. Etalisa ka ye polele. Togumba mito na biso.
Heavenly Father, we're just men and women sitting here tonight. But we are, as it was, handling God when we handle the Word. And Father, I'd be afraid to try to say something that wasn't in here.
Tata na likolo, tozali bobele mibali pe basi oyo bafandi awa na pokwa oyo. Kasi tozali ndenge ezalaka, komanyola nzambe na tango tomanyolaka liloba. Pe tata,
I'd be afraid to try to put my own interpretation to it, because it might be wrong, and you said whosoever shall take one word out of it or add one word to it, his part will be taken from the book of life.
Na kobanga komeka koloba likambo moko oyo ezali awa na kati te. Na kobanga komeka kotia ndimbola na ngai moko na yango. Po ekoki kozala libunga. Pe olobaki, moto nyonso oyo akolongola liloba moko kati na yango. To akobakisa liloba moko na yango. Eteni na ye ekolongola ma na buku na bomoi.
What good would my life be then, Lord, if I do a evil thing like that? So I just speak it the way it is.
Bomo inangaye kozala malamu na nini na tango wana nkolo. So kinasali eloko mabe ya ndenge wana. Bo inalobi yango ndenge yango ezali.
And Father, you promised that you would identify. I believe that you are risen from the dead 2,000 years ago and are alive tonight, calling a simple people, just as you've always did.
Pe tata, olakaki ete okotalisa yango polele. Nandimi ete yo osili kosekwa longwa na bakufi. Eleki mibu nkoto mibale. Pe ozali na bomo inampokwa oyo. Po na kobenga bato na pamba oyo. Ndenge osalaka tango nyonso.
One here and one there. No groups, no organizations, no great manners of what man has done. But you said you would take a people out of the Gentile. A people.
Moko awa pe moko kuna bitonga te bibongiseli te. Makambo minene te oyo moto asila kosala. Kasi olobaki ete okozwa libota moko kati na bato na mabota. Libota moko.
Two in the field, I'll leave one, take one. Two in the bed, I'll leave one, take one. of people here and there for your namesake, the bride.
Batomi bale na elanga, na kotika moko, na kozwa moko. Batomi bale na mbeto, na kotika moko, na kozwa moko. Libota moko awa pekuna, pona nkombo na yo. Mwasi na libala.
I believe that your character identifies you. You promised as it was in the days of Sodom, so will it be. In the day when you were being revealed, the word itself of this hour is supposed to reveal the word itself. Like the word came to the prophets.
Nandimiete ezalelina yo etali sakayo polele. Olakaki, ndenge salemaki na mikolo ya Sodoma, eko salema pebongo na mokolo oyo, okomoni sama, liloba. Liloba yango moko, ya tango oyo, esengeli komoni sa liloba yango moko, ndenge liloba eelaki na basakoli.
Father, we see John standing here on earth. And there was the word that he was revealing. And the Bible said the word of always comes to the prophet. And the word was flesh then, so it walked right out in the water to John. The word came to the prophet.
Pe tata tomoni Yohane kotelema awa na mokili, pe ezalaki na liloba, liloba oyo ye azalaki komonisa. Pe Biblia elobi, liloba eyaka tango nyonso na basakoli. Pe liloba ekoma kinzoto na tango wana. Na bongo ekendaki semba epai na Yohane na kati ya mai. Liloba eyelaki mosakoli.
Father God, come tonight. I pray and help us. Help our unbelief. Forgive us of our shortcomings. Heal the sick and afflicted. One word from you, Lord, will mean more than anything any man could say. Just you speak, Father. Just one word will mean so much.
Tata Nzambe, yaka na pokwa oyo, na bondeli pona kosunga biso. Sunga kozanga kondima na biso, limbisa biso, bozangi na biso. Bikisa babeli pe bato na mawa. Liloba moko kouta na yo nkolo, ekozana tina mingi koleka nyonso oyo moto akoki koloba. Bobele yo oloba, tata. Bobele liloba moko ekozala na tina mingi.
Now you're the same yesterday, today, and forever. We commit ourselves to you now. And we pray that when we leave and go to our homes tonight, we'll stay like those from Emmaus. When they seen him do something to identify to them that he was the risen Lord, no matter how much they said they stole his body away and they did this, that, or the other, they knew themselves that he was raised from the dead.
Sikawa ozali motindo moko lobile lope libela, tumipesi na yo sikawa. Pe to bondeliete tango to kolongwa pona kozonga na bandako na biso na mpokwa oyo. Tolo balokola ba oyo bautaki na Emmaus. Tango bamona kiye kosala likambo moko pona kotali sabango polelete azalaki nkolo oyo asekwaki. Ata bato balobaki boni, bayibaki nzoto na yepe, basalaki oyo boye na oyo kuna to oyo mosusu. Bayebaki bango moko ete asilaki kosekwa longwa na bakufi.
Won't you tonight show yourself alive to us again? And call those in this fair city and around about that's ordained to life to you, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Nampokwa oyo kolingate, nampokwa oyo kotalisa yomoko ete ozali na bomo ipo na biso lisusu. Pe kobenga epai na yo, bato ya engumba kitoko oyo pe ba oyo na nzinga nzinga, ba oyo ba bongisa mapo na bomo, poto sengi yango na kombo na Yesu. Amen.
Now, I'm going to ask you now for about 15 minutes. We're going to be just about 10 minutes late. I'm going to hurry. I want to call a prayer cards. I believe Billy G, prayer cards. G, is that what it was given out?
Sikawa, nakosenga bino sikawa na miniti pene na zomi na mitano. Tokosilisa na miniti pene na zomi simana tango. Nakosala noki noki. Nalingiko benga bakalati ya mabondeli na kanisete Billy G. Bakalati ya mabondeli G. Yangonde bakabolaki?
G, prayer cards, G. Let's take 1 to 15 or 20 something. G, 1. How many, who has G number 1? Raise up your hand, see if it's here.
G, bakalati ya mabondeli G. Tukamata moko kino zomi na mitano to tukumi bale. Ndenge wana. Je. Moko. Batoboni nani azwa ki je. Mutango ya liboso. Tombola loboko poto ye baso ki azaliawa.
And you remember, hold your prayer card. You'll be prayed for. If you don't get it tonight, we'll get it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right over here as quick as you can. And walk right over here and get in line.
Pe bomi kanisela. Bosima bakalati na bino ya mabondeli. Toko bonde la pona bino, soki ozwi yango na pokwa oyote. Toko tala likambo yango. Moko mibale misato mine mitano motoba sambo mwambeli bwa zomi. Boya awa no kino kipenza. Boya kino awa pe bokota na molongo.
All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 missing in there. 7. 7. And 1, 2, 3. Count them really for me.
Malamu. Moko mibale misato mine mitano motoba sambo. Misato bazangi kuna. Sambo pe moko mibale misato. Oi, tangelanga bango.
All right. 10. All right. 1 to 10. 15 now. G 1 to 15. That's 10, 11, 12, 13, 14, 15. All right. Let's stop there.
Malamu, zomi. Malamu, moko kino zomi. Zomi na mitano sikawa. Je, moko kino zomi na mitano. Elingi koloba zomi na mito zomi. Zomi na moko. Zomi na mibale. Zomi na misato. Zomi na mine. Zomi na mitano. Malamu,
All right, now we're trying to keep our word, see, to be out by 9:30, but we're not going to do it tonight, I know. But now I want everyone to give the uninvited attention.
Malamu, sikawa, tozali komeka kotosa maloba na biso. Pomoni, kobi maliboso na ngonga ya libwa na ndambo. Kasi tokosala yango te na mpokwa oyo na yebi, kasi sikawa na lingete bino nyonso bo landa na bokebi nyonso.
Now, if I have spoke the truth and told you that these things are supposed to be, and here it is in the Bible, that this is the hour, you might have been taught in another school. So was the Pharisees.
Sikawa, soki na lobaki bo solo, pe na yebisa kibino ete makamboyo esengeli kosale mape yango oyo na Biblia ete oyo nde ngonga yango. Tango mosusu, olakisa maki na etelo mosusu, ezalaki pe bongo na bafalisai.
But the Bible said in that day, a virgin shall conceive. She did. He said the characteristics of the Messiah would be thus. It was. But they didn't believe it. That didn't stop him from going right on just the same. Same as it is now. We're living in the last hours of the last day.
Kasi Biblia elobaki na eleko wana, mongondo akokumba zemi. Ye, esalemaki alobaki ete bilembo ya masia ekozala bongo. Esalemaki, kasi bandimaki yango te. Yango epekisaki ye te kokoba lisolose ndenge moko. Ezali ndenge moko sikawa. Tozali kobika na bangonga ya suka, ya mokolo ya suka.
Science says it's 3 minutes till midnight. I think it's later than that now. Most any time, communism has wormed the country, and preachers are gone after communism instead of Christ. It just looks like God trying to condemn that. Why not see the hour we're living in?
Science lobiete tikale miniti misato liboso na minui. Na kanisete ngonga ekomi mosika koleka sikawa, koleka tatango nini. Komunisme esili komikoti sana ekolo. Pe batei bazali kolobela mingi komunisme sika ya koloba mpona Kristo. Ezali komona na lokola bazali koluka kokweisa yango. Pona nini kozanga komona tango tozali kobika na yango?
Communism, we got ma. And I ain't afraid of communism. It's the coming of the Lord. It's going to catch you unprepared is what it is to the church. Now, let everybody, let all America turn to God and watch what happens to communism. You have to find the disease and then get the cure.
Communism, tozali tena, oh la la. Na zobanga communism te. ezali boye na nkolo nde kokuta bino bomilengeli te. Yango nde likambo po na lingomba. Sika watika ete moto nyonso, tika ete Amerika mubimba ezongela nzambe pe botala nini kokome la komunizme. Busengeli koyeba bokono liboso ya kopesa nkisi.
Now, everybody reverend, please don't move around. Now, how many out there that does not have a prayer card and you want God to heal you, just raise your hand. Say, I'm believing. No matter where you are.
Sikawa moto nyonso aza na limemia. Nasengi na bino ete botambola tambola te. Sikawa bato boni bazali kuna bazangi kalati ya mabondeli. Pe bolingi ete nzambe abikisa bino. Botombola maboko, boloba. Nazali kondima. Ata ozali esika nini.
Now look, I think this is a lot. All right. If you have, can you hear me back here? All right. And you watch it, brother Roy.
Sikawa botala. Nakanisi oyo ezali kosala. Oyo. Malamu. Soki ozali na awa na sima, bozali koyoka ngai. Malamu. Sikawa botala yango ndeko Roy.
Now one word from God will mean more than all I could say. Now, it's looking from here, it's hard. It's always was. See, the lights are right in your face, and it's kind of hard to see out there, to see the people.
Sika, liloba moko kouta na nzambe, ezali na motuya mingi kole kanyonso oyongai na kokiko loba. Sika, kotala longwa na awa, ezali mpasi ezalaka tango nyonso bongo. Omoni, minda ezali kobeta mbala moko ne longi. Pe ezali mwa mpasi po na komona kuna.
And I don't know, I can't see one person actually that I can see now that I know. How many of you strangers to me raise up your hand know that I don't know nothing about you? I guess it's everywhere.
Pena yebite, na kokoka komona penza moto mokote, oyo na yebi, na ba oyo na koki komona sikawa. Batoboni kati na bino na yebi bangote, botombo la loboko, ba oyo ba yebi ete na yebi, eloko moko na tina na bino. Nabanzi ezali bisika nyonso.
How many prayer line knows I know nothing about you? Raise your hands. All along the prayer line there. If you can hear me, raise up your hands if I'm a stranger. Everyone.
Batoboni na molongo ya mabondeli bayebiete na yebieloko moko te na tina na bino. Botombola maboko. Na molongo ya mabondeli nyonso oyo kuna soki bokoki koyoka ngai. Botombola maboko soki na yebiote. Bango nyonso.
Now, what is he? He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. That woman who touched his garment, she might not have had a prayer card either. But she touched him. And when she did, something happened.
Sikawa, ye azali nani? Azali nganga nzambe mokonzi oyo akokiko yoka mawapo na bolembu na biso. Mwasi wana oyo asimba kilamba na ye, tango mosusu azala kipe na kalati ya mabonde lite. Kasi asimba kiepe, tango asala ki angoli kambo moko esale maki.
You touch the same way. Touch him. How many knows that Hebrews, the fourth chapter, says that he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities? How many know it? Well, would he display his same characteristic? If he's the same yesterday and forever, he would. All right?
Sikawa, bosimba na motindo moko, bosimba ye. Batoboni baebiete baebele mokapo yamine elobi. Sikawa, zalinga nganzambe mokonzi oyo akokiko simba manabolembu na biso. Batoboni baebi yango. Akosepela kotali selembo yango moko na ye boyete. Soki azali motindo moko lobile lope libela akosala. Malamu.
Now, is this the Brother Perry, you bring him to me. Now, I want everyone to be real reverend. Right here, just right here, sister. Now, can you hear me? Now, I don't know, you watch everyone who's on the engineer there, because I don't know how.
Sikawa oyo ndeko Perry. Yaka na bango epai na ngai. Sikawa na lingete moto nyonso aza na limemia penza. Awa penza ndeko mwasi. Sikawa bokoki koyoka ngai. Sikawa na ebite botala malamu. Moto oyo azali kuna ingenieur po na yebite lolenge nini.
A vision. Now remember, I'm not no Messiah. I'm no Christ. But he is here. That's what I'm trying to get you to see. He's here. He's keeping his word.
E mono neli. Sika wabomi kanisela, ngai nazali masia te, nazali Kristo te. Kasi ye azali awa, yangondeli kambo nazali komeka kome mabino komona. Azali awa. Azali koko kisa aliloba na ye.
Now, if this woman's sick, I don't know. I don't know her. She's older than I. We probably born years apart and miles apart, and it's her first time we meet.
Sika, soki mwasi oyo azali na bokono, na yebite. Na yebi yete. Azali mokolo kole kangai. Tango mosusu, tobotama, na mibu ekeseni. Pe na antaka ekeseni. Oyo ndembala na biso ya liboso kokutana.
Now that's just like our Lord met a woman in St. John 4. I'm trying to make it so clear you can't keep from seeing it. Then at the judgment bar, there's no blood on my hands at that day.
Sika, ezali lokola tango nkolo na biso akutana ki na mwasi moko na Santu Yohane mine. Nazali koluka kokomisa yango penza polele po bozanga komona yango te. Na bongo na ngwende ya kosambisama na kozala na makila na maboko te. Mokolo wana.
Now, Jesus promised that in the last days this would take place again. As we go through the week, you'll find out. It's a promise.
Sikawa Yesu alakaki ete na mikolo ya suka likambo oyo ekosale malisusu. Wana tozokoba na mposo mubimba. Bokososo la yango. Ezali elaka.
I do not know the lady. This is a man and a woman meeting for the first time. Now, if the Lord Jesus will reveal to me what you're here for, or somebody else, or what you're doing, or what's wrong with you, or what you have done, if it's finances, domestic, whatever it is, it'll have to come from some supernatural power, because I don't know you.
Sika na yebi mwasi oyote, oyo ezali mobali moko, na mwasi moko bakutani mbala ya liboso. Sika wa soki nkolo Yesu akolinga komoni sangai, tina nini ozali awa, to moto mosusu, tolika monini ozali kosala, tolika monini ezali kotambola malamu te kati na yo. Tolika monini osila kosala, soki ezali likambo ya mbongo, ya libota ata ezali likamonini, esengeli kouta na nguya moko ya kokamwa ponga ina yebi yote.
I'm a witness to that. It has to come through a supernatural power. Now, you can play like the Pharisees, say it's around the other side of the Lord. You can play like the Pharisees and say it's an evil spirit, which many do.
Batoboni bakotato la yango esengeli koya na nzela na nguya moko ya kokamwa. Sikawa okoki kosakana lokola bafalisai koloba ete ezali ngambo mosusu ndekoroi omoni. Okoki kosakana lokola bafalisai pe koloba ezali molimo mabe. Bato mingi balobaka bongo.
That's between you and God then. Then you have their reward. But if you say it's of God, then you have his reward. Now, that's better. Thank you.
Wanetali yona nzambe, natango wana. Nabongo kozwa ambano nabango. Kasi soki olobi, ezali ya nzambe. Natango wana kozwa ambano na ye. Sikawa ebongi mwamoke, matondi.
Now, just look at me just a minute. Jesus said, as Peter and John passed through a gate called Beale, said, look on me. I do not know you.
Sikawa talangai mwamoke. Ndenge Yesu alobaki. Ndenge Petelo na Yohane ezalaki bango koleka na ekuke ebengami kitoko. Balobaki, tala ngai, na yebi yote.
And now, if the Holy Spirit, somebody besides me, will come and reveal what's in your heart, then the Bible said the Word of God is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. That's exactly what the Bible says.
Kasi sikawa soki molimo mosantu moto mosusu libanda na ngai ayei komonisa oyo ezali kati na motema na yo. Na bongo Biblia elobi liloba na Nzambe ezali na mopotu koleka mopanga ya mino mibale. Esosolaka makanisi mikano ya motema. Ezali penza yango nde Biblia elobi.
Now, that reveals then the secret of the heart. Now, that would be the characteristic of God, the Word, made manifest in this day. How many believe that now? Now, you see what it is?
Sikawa, yangwe moni sakande sekele ya motema. Sikawa, yangwe kozalele mbo ya nzambe, liloba oye moni sami polele na mokolo oyo. Batoboni bandimi yango sikawa, maramu. Sikawa, bomoni nini yangwe zali?
Now, I preached it, told you about it, but is it true? That's the next thing. Now, if it's true, every one of you, if it isn't true, she'll know it. Certainly. She'll know it. You'll know it too.
Sikawa na silikotea yango, na ebisi bino yango, kasi ezali solo, yango ndeli kambo elandi, bomoni. Sikawa, soke ezali solo, bino nyonso, soke ezali solo te, ye akoyeba yango, na bosolo akoyeba yango, bino pe bokoyeba yango.
But if it isn't true, then I've witnessed wrong of Christ. If it is true, each one of you should give your hearts to Him, should believe Him with all your heart, and reach up and accept Him for whatever you have need of.
Amen.
That's true.
Kasi soki ezali solo te, na boye, na sili, na pesi litatoli ya lokuta pona Kristo. Soki ezali ya solo, moko na bino, bosengeli ko pesa ye mitema na bino, bosengeli ko ndima ye na motema na bino mobimba, peko tombo la loboko pona koyamba ye pona bosenga nyonso bozali na yango ya solo.
Now, may the Holy Spirit identify Himself in the name of Jesus Christ. Now, I have no idea what you're there for. You just look like a nice looking motherly like woman standing there, and that's all I know about you.
Sikawa tika ete molimo mosantu amitalisa ye moko polele na kombo na Yesu Kristo. Sikawa na yebite tina nini ozali awa. Ozali komona na lokola mwasi malamu. Mama malamu ndenge otelemi wana. Pe yangonde nyonso na yebi pona yo.
But the Holy Spirit can reveal what you're here for, what your trouble is or something. You know what's the truth or not.
Kasi molimo mosantu akoki komoni santina nini ozali awa. Eloko nini ezali kotungisa yo. To eloko moko. Okoyeba soki ezali solo tote.
Now your what it is you want prayer for is something like the muscles in your face. It's neuralgia like in your face. Now if that's right, raise up your hand. You believe?
Sikawa ozali tina oyo lingi libonde lipona yo. Ezali likambo moko lokola misuni ya elongi na yo. Ezali lokola bokono ya misisa na elongi na yo. Sikawa, soki ezali solo, tombola loboko. Undimi?
Now, you might say, he just guessed that. She's a fine person. Just look here just a minute, sister. I don't know what he told you, but whatever it was true. You're witness of that. That's right.
For 20 years.
Sikawa bokoki koloba abanzi yango bobele kubanza. Sikawa, azali moto moko malamu. Sikawa, tala na ino awa, ndeko mwasi. Na yebite likambo nini ayebisa kiyo. Kasi ata ezalaki nini, ezalaki solo. Ozali nzeneneke na yango sikawa. Boyete. Ezali solo. Oh la la.
You believe that God will heal you for that? Now you know it's His presence. There's something here that knows you. Something like Jesus said to the woman, He knew where her trouble was. Now He knows where your trouble was.
Ondimiete nzambe akobikisa yo na yango. Sikawa, oyebiete ezali bozali na ye. Eloko moko ezali awa, oyo eyebi yo. Eloko moko ndenge Yesu, alobaki na mwasi wana. Ayebaki sika nini pasi na ye ezalaki. Sikawa, ayebaki sika nini pasi na yo ezalaki.
And it seems like it's your burden for somebody else. It's a man, it's your husband. He's your also, right? And you believe that God can reveal your husband's trouble to me?
Pe ezali komona na lokola ozali na mokumba pona moto mosusu ezali ya yo ezali mobali na yo azali pe awa ezali solo Pe ondimi ete Nzambe akoki komonisa ngai mpasi ya mobali na yo.
He is a real sick man. He has complications. One thing is bothering him is a heart trouble. He has a heart trouble. That's right. Raise up your hand. He also has a hernia. That's right. Is that right? He has real nervous. He has real nervous. That's true, isn't it?
Mobali yango azali kobela makasi. Azali na mikakatano na nzoto. Eloko moko oyo ezali kotungisa ye ezali bokono ya motema. Azali na bokono ya motema soki ezali solo tombola loboko. Azali pe na lingundu. Ezali solo. Bomoni? Ezali solo. Iyo. Motema likolo likolo penza. Iyo. Motema likolo likolo penza. Ezali ya solo. Boyete?
If Jesus will reveal to me, he told Peter who he was, if he'll reveal to me who you are, would you believe it's him? You're not from here. You come from the east of here. You're from Louisiana. That's right.
Soki Yesu amoni singai, ayebisaki Petelo nani ye azalaki. Soki amoni singai nani yo ozali, okondima ete ezali ye, ofandaka awate. Outi na esti ya awa, outi na Louisiana. Ezali solo.
And your name is Mrs. Coleman. Return home. Jesus Christ makes you well. Your faith does your healing. You believe with all your heart? Jesus Christ. Identifying himself in his resurrection. You see what I mean? Now, anybody that's got a normal mind knows that no human being can do that.
Ya solo. Pe kombo na yo ezali Madame Coleman. Zonga na ndako, Yesu Kristo abikisi yo, kondima na yo epesi yo, lobiko na nzoto. Sika wa bondima. Bondimi na motema na bino mobimba, Yesu Kristo azali komitali sapolele ye moko na lisekwa na ye. Bomoni likambo nini na lingiko loba, sikawa, moto nyonso oyo azali na makanisi malamu ayebi ete moto moko te akoki kosala yango.
Now you out there, you say to God like this, I know the man doesn't know me, so I'm going to pray for something. Lord, can I touch your garment? If it is, then you identify yourself in your resurrection. Turn, let me touch you, and then you speak through him to me. See what happens. Just try.
Sikawa, bino bozali kuna bolo bananzambe boye. Na yebi ete moto yango ayebi ngai te, sikawa na kobonde la pone eloko moko. Kolo na kokipe kosimba elamba na yo. Soki ezali bongo na boye, omitalisa yo moko na lisekwa na yo. Baluka tika ete na simba yo, na sima olo banangai na nzela na ye. Bokomona likambo nini kosalema, bomeka yango kaka.
How do you do, sir? Would you come this way just a little closer? There's people back behind you there. See, everything now, it's your ever spirit, just like a throb. You catch it. Also, know they're thinking, and you get all mixed up.
Boni, monsieur. Oiko bele mamwa moke, pembeni awa. Bato mususu bazali sima na yo kuna, omoni. Makambo nyonso sikawa ezali, milimo na bino nyonso, ezala kalokola eko beta. Oko soso la yango, bomoni, pe oko yeba makanisi na bango, pe komaka, bomoni, okoma na mobulu.
Do you believe me to be his servant? You believe that Christ could reveal to me what you're here for? Remember, we're going to meet at the judgment bar someday and give an account for this tonight. You aware of that?
Undimiete nazali mosali na ye. Undimi ete Kristo akoki komonisa ngai tina nini ozali awa mikanisela mokolo moko tokutana na ngwende ya kosambisama pe tokosamba pona likambo ya mpokwa oyo oyebi yango malamu.
Your trouble, one of them is in your back. You have many troubles. You have a back trouble, and your eyes are going. You have eye trouble. That's right. Raise up your hand.
Pasi na yo. Moko na yango ezali na mokongo na yo. Ozali na bampasi mingi. Ozali na mpasi ya mokongo. Pe miso na yo ezali kokende na kobeba. Ozali na mpasi ya miso. Soki ezali solo tombola loboko.
Now, you also are doing something you want to get away from, as Artemis said. You want to quit that smoking? And
praise the Lord.
And another thing, do you feel that that's been the thing that's hindered you from receiving the Holy Ghost?
Sikawa, osala kapeli kambomoko oyo olingi kotika yango. Ezali mabe tepo na aluba yango, olingi kotika kumela makaya. Pe eloko mosusu, ozalaki na omona kaete yango nde eloko epekisaka yoko yamba Molimo Mosantu.
Now, you want to receive the Holy Ghost. That's a desire in your heart. That's right. Wave your hands like this. Well, it's left you now. Go receive the Holy Ghost and be healed. God bless you.
Sikawa, olingi ko yamba Molimo Mosantu, yangonde posa moko na motema na yo. Ezali solo. Pepa maboko na yo boye. Etiki yo sikawa. Kende yamba Molimo Mosantu. Pe bikisama. Nzambe ya pambola yo, misye.
You believe? Please be real reverent. We're getting real late. Just set still just a moment.
Bondimi, sikawa na sengi na bino ete boza la penza na limeme ya sikawa ngonge pusani musika penza. Bofanda kimia mwa moke.
How do you do? We are strangers to each other. The Lord Jesus knows us both. Now don't be afraid. See, you're kind of, see, just relax. It's His presence. See, that's it. It's His presence. Now you have a real strange feeling, kind of a sweet, humble-like feeling. See, now standing in the presence of a man would make you feel that way.
Saboni, ngana yoto yebanite. Kolo Yesu ayebi biso mibale. Sika wakubanga te omoni. Ozalika kalokola ko omoni kitisa motema. Ezali bozali na ye. Omoni ezali yango. Ezali bozali na ye. Sika okomi komiyoka penza ndenge mosusu. Koyoka lokola na mwa bopolo komi kitisa. Omoni? Sika okotele maliboso na moto ekosala te ete omiyoka bongo.
How many ever seen that light, that pillar of light, fire? It's taken right here in Texas, first time. Second time. It's hanging right to the woman. See, in this dimension now, I wish you would just, if you just see.
Batoboni basila komona pole wana. Likonzi ya pole, ya moto wana. Bakangaki yango foto awa na Texas, mbala ya liboso, mbala ya mibale. Etelemi penza pembeni na mwasi oyo, bomoni. Na mosanda oyo sikawa. Elingaki kozala malambo soki bokokai komona.
When you're stop moving, that's what does it. See, tomorrow night we'll have this prayer line by 9 o'clock. See, I'm keeping you too long. Let's take this one woman then. Just a minute.
Tango bozaliko, botika koningana. Yangonde salaka yango, bomoni. Lobi na pokwa toko sala molongo ya mabondeli kobanda na ngunga ya libwa, momoni, na nazali kuhumi sabino mingi. Na bongo, tozo wa mwa moko oyo. Boze la naino.
You believe? Sitting there? Yes? For that weakness you're bothered with? That's what's wrong. See, what does she touch? I don't know the woman. She touched the high priest.
Ondimi, yo afandi kuna. Iyo, pona bolembyo yo ozali kotungisa wana yango, yaonde likambo ezali kotambo la te. Bomoni, asimbi nini? Na ebi mwasi yango te. Asimbi nganga nzambe mo konzi.
See, I have my back to her, just as it did Abraham's time. Here, look this way, sister, just a minute.
Kasi bomoni, na pesa kie mo kongo. Lokole salemaki na tango ya Abraham. Awa, talanga mboyo ndeko mwasi. Pona mwa miniti.
You seem to have a burden on your heart. It is. It's your daughter back there. She's got trouble with her ears. That's right. You believe now with all your heart? All right, just believe now. She'll get well.
Ezali komona na lokolo zali na mukumba na motema na yo. Ezali bongo. Ezali mwana na yo ya mwasi oyo kuna na sima. azali na mpasi na matoi na ye. Ezali solo, ondimi sikawa na motema na yo mobimba. Malamu, sikawa, ndima bobele, pe yako yoka malamu.
See what I mean? If thou canst believe, all things are possible.
Amen.
Do you believe?
Bomoni likambo na linko loba. Soki okokiko ndima nyonso ekokiko salema. Bundimi?
Here's a little lady who's tucked her hand down back there. She's looking right at me. She's suffering with diabetes. Do you believe that God will heal that diabetes sitting in her? All right. You have what you ask for then. Just believe.
Ezali na elenge mwasi moko kuna na sima akitisaki loboko. Azali penza kotala ngai. Azali na bokono ya sukali. Ondimi ete Nzambe akobikisa bokono yango ya sukali. Yo yo fandi kuna. Malamu, na boye okoki kozwa eloko sengi. Ndima kaka.
Lady over there from me has got colon trouble and bladder trouble. Do you believe that God will heal that? Make that well?
Mwasi oyo azali kuna pembeni na yo, azali na mpasi ya mosopo ya monene pe ebombelo ya masuba. Ondimi ete Nzambe akobikisa yango, akosilisa yango. Malamu, okoki kozwa eloko osengi. Loboko ya elenge mwasi wana.
See, now look, just ask her something real sweet struck her. See, her faith, that's what's doing it. It's not me. It's God.
Bomoni sikawa botala botuna ye eloko moko ya bopolo penza esimbaki ye bomoni kondima na ye yango nde ezali kosala yango ezali ngai te ezali Nzambe.
There, here's a man sitting right here on the end. He's got bronchial trouble. This elderly man sitting right here looking at me. You believe that God will heal that, sir?
Awa botala mobali moko afandi awa na suka azali na mpasi ya bronchite. Mubangio ya fandia wape azali kotala ngai. Misye ondimi ete Nzambe akobiki sayango.
That one sitting next to you is suffering with an infection in her body. That's right, sister, wave your handkerchief if that's right.
Oyo wana fandi pembeni na yo azali na pasi ya infection na nzoto na ye. Ezali solo ndeko mwasi. Pepa muswale na yo soki ezali solo. Malamu.
All right, you all lay hands on one another. Believe with all your hearts, father and daughter, so why not? Lay your hands on one another and believe with all your heart. Jesus, make you well. I challenge your faith to believe it.
Malamu, bino nyonso, botia na maboko, bamoko likona bamususu. Bondi manamitema na bino mobimba. Tata na mwana mwasi, bongo pona nini te? Botia maboko, bamoko likolo na bamususu pe, bondi manamotema na bino mobimba. Yesu akobiki sabino. Na beti monde ngena kondima na bino. Bondi mayango.
The lady sitting right behind him there suffering with a stomach trouble. You believe God will make you well, lady? That's your trouble. That's why I stand up on your feet so that people can see. See? Who are they touching out there?
Mwasho ya fandi sima ya mobali yango kuna azalina pasi ya likundu. Madam, ondimiete Nzambe ya kubiki sayo. Yangone pasi na yo. Soke zali solo, telema, po bato bako kakomona. Bumoni? Bazaliko simba nani kuna?
Say, I'm not mistaken, there's your mother sitting next to you there. She has an infection in her bowels. You believe that God will heal that lady? Stand up also and be healed.
Hey, namiko site, oyo wana mama na yo. Oyo afandi pembeni na yo kuna. Azalina infection na misopo na ye. Madam, ondimiete Nzambe akobikisa yango. Yo pe telema, pe bikisama.
Believe! He's the same yesterday, today, and forever. He identifies himself. You believe me to be his prophet or a servant? That stumbles people, say prophet. They don't understand.
Bondima, azali motindo moko lobi lelo pe libela. Amitali sakapolele ye moko. Bondimiete nazali mosakoli. To mosali na ye. Ebeti sakabato libaku koloba mosakoli. Basoso lakate.
Look here. You believe with all your heart? You're suffering with an extreme nervousness. You believe, I can tell you what caused it? You had an automobile accident. That's right.
Botalawa, ondimi na motema na yo mobimba, ozali na pasi makasi ya motema likolo likolo. Ondimi ete na koki koyebisa yo eloko nini esalaki yango. ozwakili kama ya motuka. Ezali solo?
That's right. Automobile wreck, and it's hurt your back and your shoulder. Is that right? It's going to leave you now. Just a time of life. So it's bothering it, agitating it, but you're going to be all right. Go believe with all your heart. Jesus Christ will make you well. If you believe. Amen.
Ezali solo. Likama ya motuka pe ezokisa kiyo na mokongo. Kino na lipeka. Ezali solo. Ekotika yo sikawa. Ezali bobele likambo ya eloko ya bomo inde. Ezali kotungisa yango pe. Kubulungani saka yango. Kasi okoyoka malamu. Kende ndimana motema mobimba. Yesu Kristo akobikisa yo sokio ndimi. Amen.
You believe? You believe he can heal arthritis? Well, just keep on walking and he'll make you well. How many believes with all your heart? Say, I truly do believe with all my heart. If thou canst believe.
Ondimi, ondimi ete akokiko bikisa mingai. Na bongo koba akotambola, akobikisa yo. Batoboni bandimi na motema mobimba baloba. Na ndimi solo na motema nanga mobimba. Soki okoki kondima.
You believe he heals diabetes and makes people well, sugar diabetes, heals them? You believe? Amen. Just keep on walking. Say, Lord, I thank you for it.
Hallelujah.
Believe with all your heart and you shall be healed.
Bondimete ye abiki saka bokono ya sukali pe akomi saka bato malamu. Bato ya bokono ya sukali ya diabetes. Pe abiki saka bango. Ondimi yango. Koba kotambo la koloba. Kolo na tondi yo mpona yango. Bondi mana motema mobimba pe bokubika.
How many believes out there now with all your heart? Don't see you're moving around, you're disturbing it, friends. I'll tell you, how many believes? Just raise up your hand and say, I believe with all my heart.
Batoboni bandimi kuna sikawa na motema mobimba. Te bomoni, bozaliko tambola tambola, bozaliko tungisa yango, baninga. Boyo kangai, batoboni bandimi, botombola loboko, boloba.
I'm going to ask you to do something. Now, if Jesus has kept his word and believes that, and has proved it to you, Jesus also said this, his last commission to his church, these signs shall follow them that believe. Now, how many believes?
Sikawa, nakosenga bino kosala eloko moko. Sikawa, soki Yesu akokisili lobana ye, pe bondimi yango, pe atalisi bino yango polele, Yesu, na etinda na ye ya suka na lingomba na ye, alobaki peboi, bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Sikawa batoboni bandimi.
He said, if they lay their hands on the sick, they shall recover. You believe that promise? Then lay your hands on somebody next to you.
Amen.
Alobaki, soki batieli babeli maboko bakubika. Bondimi elakawana, na bongo tiela maboko na moto oyo azali pembeni na yo.
If he doesn't heal you, you'll die. You're shattered. But Jesus Christ makes you well. Do you believe it? All right, but you can go ahead and believe now and you'll get well.
Soki abikisi yote okukufa. Ozipami na lilingi. Kasi Yesu Kristo abikisi yo. Ondimi yango. Malamu, tia, kende liboso. Ndima sikawa, pe okobika.
Come lady. You believe that God will heal that TB and diabetes, make you well? Take it. All right, go believe with all your heart and be well.
Yaka, madame. Ondimete nzambe akobikisa tuberculosis yango na bokono ya sukali wana. Pe akobikisa yo. Zwa, malamu kende ndima na motema na yo mobimba pe bikisama.
Praying, are you praying one for another? Lay your hands on one another, let's just pray all together. Everybody lay your hands on one another, it's getting late. Put your hands on one another, let's pray.
Kobondela, bozali kobondela bamoko pona bamosusu, botela na maboko. Tobondela biso nyonso elongo. Bino nyonso botela na maboko. Gonga isili koleka botela na maboko pe tobondela.
Lord Jesus, we are sure that God identifies himself among his people, his characteristics as the same yesterday, today, and forever, manifest themselves. Oh Lord God, you who made the promise of the word, you said these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Kolo Yesu. Tondimi sami penza ete nzambe ya mitali saka polele ye moko kati na lilbota na ye. Bilembo na ye. Lokola motindo moko lobi lelope libela. E mitali saka yango moko. E nkolo nzambe. yo pesa ki elaka ya liloba. Oloba ki, bilembo oyo kolanda ba oyo bakondima. So ki batieli babeli maboko, bako biki sama.
These people has confessed to be believers, the believers in the resurrected Jesus, who is identifying himself now by same characteristic that he was when he was here on earth, making the scriptures positive truth that he's the same yesterday, today, and forever.
Bato oyo basili kotato la ete bazali bandimi. Bandimi ya Yesu mosekwi. Oyo azali komitali sa ye moko polele sikawa. Na elembo yango moko na ye. Oyo azalaki tango azalaki awa na mokili. Kosala ete makomi ezala penza solo. Ete azali motindo moko. Lobi lelo pelibela.
Lord Jesus, with these believers with their hands on each other, in the divine presence of the resurrected, identified Son of God, who is made flesh among us again tonight in the flesh of his believers.
Kolo Yesu, elongo na bandimi oyo batiani maboko, bamoko likolo na bamosusu, liboso na bozali na bonzambe ya mwana na nzambe mosekwi oyo atali sami polele, oyo akomi lisusu nzoto kati na biso, na mpokwa ya lelo, na nzoto ya bandimi na ye.
I command every unclean spirit, every sickness and disease to depart out of these people as these believers have their hands on one another. In the name of Jesus Christ, may it be so.
Na pesi mitindo na molimo nyonso ya mbindo, na bokono pempasi nyonso, ete babi manabato oyo, lokola bandimi oyo batiani maboko bamoko likona bamosusu na kombo na Yesu Kristo tika ete esale mabongo.
All that will believe your healing now, that believes that right now in the identified presence of the resurrected Son of God, that you believe that you have your request given to you and will identify the same thing, stand on your feet and say, I accept it with all my heart.
Baoyo nyonso bakondima kobikisa mana bango sikawa. Baoyo bandimi yango sikasikawa, na bozali etali sami polele ya mwana na nzambe mosekwi, bondi maete bosenga na bino esili kopesa mela bino, pe ekotali sa polele likambo yango moko. Botele mape boloba, na yambi yango na motema na ngai mubimba.
Stand up, everybody in the presence of Jesus Christ that will believe. Praise Him, give Him praise and glory. Just raise up your hands and give Him thanks. God will confirm every promise that He made.
Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Botelema bino nyonso liboso na bozalia Yesu Kristo. Baoyo bakondima. Bokumisa ye, bopesa ye nkembo pe lokumu. Botombola maboko pe bopesa ye matondi. Nzambe akokokisa bilaka nyonso oyo apesa ki.